Certainly we'd like to greet you this morning.
Kwa kingependa kuwasalimu asubuhi ya leo.
In the most precious and wonderful name of our Lord Jesus.
Katika jina la thamani la Bwana wetu Yesu Kristo.
Amen. We are very happy to be here with you in Dar es Salaam.
Tunafurahiwa sana kuwa pamoja nanyi hapa katika mji wa Dar es Salaam.
And to have the opportunity to fellowship with you around God's presence.
Kuwa na fursa na fasi nzuri kushiriki nanyi kando ya neno la Mungu.
Around his person.
Juu ya utu wake.
This great mystery of Christ.
Hii siri kuu ya Kristo.
That has been unveiled to us in this hour.
Ambayo imefunuliwa kwetu katika wakati huu.
That we can look and see who he is.
Ambayo tunaweza kutazama tuone yeye ni nani.
What he is.
Kile alicho.
What he wants to do for us in this hour.
Kile anataka kutufanyia katika wakati huu.
Why he called us.
Kwa nini alituita sisi?
He knows exactly.
Anajua
where we are this morning.
Mahali tulipo asubuhi ya leo.
What we have need of.
Kile ambacho tunahitaji.
Where we ought to be.
Mahali tupasa tuwe.
According to his purpose.
Kulingana na kusudi lake.
In this hour.
Katika wakati huu.
And I'm sure if you are a believer.
Na hakika kama wewe ni mwaminio.
You've recognized your day.
Umetambua siku yako.
You recognize your message.
Umetambua ujumbe wako.
And now you're growing in the understanding
unakuwa katika ufahamu
of what this message says.
Wa kile ujumbe unasema.
Even to find
hata kupata
that God has spoken concerning you in
kile
this message.
Mungu amesema moja kwa moja kukuhusu wewe mtu binafsi.
We are so sorry that our beloved pastor is not here.
Tuasikitika kwamba mchungaji wetu mpendwa hayupo pamoja nasi hapa.
Brother Suva.
Brother Lusuva.
We met him when we came.
Tumekutana naye katika uwanja wa ndege
tulipofika. And then he had this unfortunate event that occurred that he had to attend to.
Akawa na huu msiba ambao umemkabili ambaye inamhusu.
Because you always like to know the pastor is somewhere nearby.
Kila kusanyiko wangalipenda kujua na mjungaji wetu kwa wapi wakati inasemwa.
But if you are a trained church.
Lakini kama ni kanisa ambao mmezoishwa vizuri.
And you are truly walking in the light.
Na mnatembea hakika katika ukweli uliofunuliwa.
Then you would have a spirit of discernment.
Ninyi wenyewe binafsi mtakuwa na roho ya upambanuzi.
This is a most deceiving age.
Hiki ni kizazi ya udanganyifu kabisa.
And the prophet preached to us.
Nabii akatuhubiria.
Discernment of spirit.
Alihubiri ujumbe wa kwanza kupambanua roho.
And discerning the body of the Lord.
Na akahubiri ujumbe mwingine kupambanua ule mwili wa Bwana.
To receive the blessing,
kupokea baraka,
you really need to have discernment of the spirit.
Ni lazima uwe na upambanuzi wa roho.
To know what kind of spirit is that?
Ujue ni roho mgani huyu anayenena mambo haya.
Is it a scriptural spirit?
Je, ni roho kimaandiko?
Is it the spirit that is promised?
Ni roho ambaye ameahidiwa kweli?
To lead us and guide us into all truth.
Kutuongoza na kutuelekeza katika ukweli wa neno.
Is that the spirit speaking to the bride?
Je, huyo ni roho anayenena kwa bibi harusi?
Is that the spirit that spoke to the prophet?
Je, huyo ni roho mmoja aliyenena nabii?
We have to have discernment of spirit.
Lazima tupambanue zile roho kabisa.
And to discern the body of the Lord is a great thing.
Na kupambanua mwili wa Bwana ni jambo kuu kabisa.
Because when we cannot discern the body of the Lord.
Kama hatuwezi kupambanua mwili wa Bwana.
For this cause.
Kwa sababu ya mambo hii.
Many are weak.
Wengi wanakuwa dhaifu.
And sick.
Na wengine wanakuwa wagonjwa.
And asleep.
Na wengine wanakufa kwa
just be spiritually dead.
Kwa sababu wamaanisha wamekufa kiroho kwa sababu hawakupambanua mwili wa Kristo.
When we can't discern the body.
Wakati hatuwezi kupambanua mwili.
And we can't discern the spirit of God.
Na hatuwezi kupambanua roho.
Then the presence of God is unrecognized.
Uwepo wa Mungu unakosa kutambulikana.
Then we could be stumbling over the simplicity of God.
Tunaweza kuwa tunajikua kwa ule urahisi wa Mungu.
But it's a great thing.
Ni jambo kuu kabisa.
When we can recognize him.
Wakati tunaweza kutambua.
When we know he's identified by his own characteristics.
Wakati tunajua kwamba Mungu anatambulikana na tabia zake mwenyewe.
We know what to look for.
Tunajua tutazamia nini.
We've been taught.
Tumefunzwa.
How he reveals himself.
Jinsi anajifunua mwenyewe.
We've been taught what he promised.
Tumefunzwa jinsi kila alichoahidi.
We have been taught what we should be under expectation for.
Tumefunzwa kile tupasa tutarajie.
So we can take a hold of it.
Diposa kinapofika kwetu tunashika kabisa kwa kasi.
When it comes within our reach.
Wakati kinakuja mahali penye tupo.
But God is faithful.
Mungu ni mwaminifu.
Sometimes even though we don't have enough faith.
Wakati mwingine huwa hatuna imani ya kutosha.
So many thousands of times.
Mara maelfu mara mingi.
We see people dying.
Tunaona watu wanakufa.
Come and stand before the prophet.
Wanakuja mbele za nabii.
And they need a touch from God.
Wanahitaji dawa kutoka kwa Mungu.
And God was so faithful.
Na Mungu alikuwa mwaminifu kabisa.
He looked at them and realized they had no faith.
Akawatazama akaona hawakuwa na imani ya kutosha.
They had a prayer card. They had a prayer card.
Ilibidi sasa wajidahidi sana.
They reached right into his presence.
Katika uwepo wake.
But with no faith.
Walikuwa wanajaribu sana lakini hawakuwa na imani.
But God rich in mercy.
Mungu akiwa mwingi wa rehema.
Will lift that person's faith.
Anainua imani ya yule mtu.
Because he did not want to send them away empty.
Kwa sababu hakutaka awatoe uponi mwake wakiwa hawana chochote.
He was interested in their need.
Ana haja sana na mahitaji yao.
And how much more?
Na ni zaidi sana vipi?
A people
watu
who have received the message.
Ambao wamepokea ujumbe.
Walking in it.
Wakitembea ndani ya ujumbe.
And striving.
Na wanajitahidi
to obey all that God has spoken.
Kuyatii yale yote aliyonena Mungu.
How much more he is interested.
Itakuwaje sana kwetu.
In your need this morning.
Asubuhi ya leo.
As we go to prayer.
Tunapenda kuomba.
You pray in your heart.
Omba katika moyo wako pia.
You say, Lord, have this brother speak by the Holy Spirit to me.
Ambia Mungu mruhusu ndugu anene kwa Roho Mtakatifu kwangu binafsi.
And I would pray.
Nami nitaomba.
Lord, use me to speak a word to these people.
Nitaomba Mungu anisaidie ninene neno kwa watu hawa.
Amen.
Amina.
Because I didn't come here for a show.
Sikuja hapa kiutalii.
I didn't come here to look for a place to preach.
Sikuja hapa kutafuta mahali pa kuhubiri.
We have about 8 churches, the local church and 7 other churches back in Trinidad.
Kuna makanisa manane kule nyumbani ambao wako chini ya uongozi.
I turned down meetings in Paraguay and Chile and Brazil to be here.
Alikuwa anambia aende katika nchi ya Paraguay, Chile na Brazil ili awe hapa akasema ile mikutano aende ili aje hapa.
I come here because the brothers asked me to come.
Nilikuja kwa sababu wanduko aliniuliza nije hapa.
Amen.
Amina.
So I trust that they have maybe acquainted you to some measure.
Naamini kwamba Mungu amewafahamisha, ndugu amewafahamisha kitu fulani kwa kipimo fulani.
Because that was their responsibility.
Kwa sababu ilikuwa ni wajibu wao.
To tell you who they invite. Yes
sir. Ilikuwa ni wajibu wao wa ndugu
wapi hapa. And why invite him?
Wanamwalika nani na kwa nini wanamwalika? Ilikuwa ni wajibu wao kuwaelezeni nyinyi.
And if you have faith in your leaders.
Kama mna imani katika viongozi wenu.
And they have taught you well.
Na wamewafunza sawa sawa.
Then you are here already praying for me.
Muko hapa tayari mnaniombea.
Amen.
Amina.
I certainly appreciate my precious brothers from South Africa.
Na ofurea ndugu wangu kutoka Afrika Kusini.
That they make this long journey to be here.
Kwamba wametengeneza safari ndefu hii kuja hapa.
May God bless them abundantly.
Mungu awabariki sana kwa utajiri wao.
Even for their sacrifice.
Hata kwa sababu ya kujitolea.
But I'm coming all the way from Kenya.
Ndugu huyu akitoka kule Kenya.
From Nairobi also.
Huyu ndugu kutoka Nairobi.
Following the meetings.
Wakifuata mikutano.
That they could be here.
Kwamba wawe hapa.
So we all didn't just come for a show.
Hatukuja tu hapa kujionyesha kabisa.
Our brother who poured his heart out yesterday.
Ndugu aliyemwaga moyo wake hapa jioni.
In this hot place.
Katika mahali hapa ambapo kuna joto kingi.
And certainly he was a blessing to you.
Bila shaka alikuwa ni baraka kwenu.
Amen.
Amina.
God can still shut the mouth of the lions. God can still shut the mouth of the lions.
Mungu anaweza kufunga vinywa vya simba.
Amen.
Amina.
He can shut my mouth.
Anaweza kufunga kinywa changu.
Or he can open your heart.
Na anaweza fungua moyo wako.
Amen.
Amina.
Because the Bible says.
Biblia inasema kwamba.
God opened the heart of Lydia.
Mungu alifungua moyo wa Lydia.
To attend unto the things that Paul spake.
Ndiposa ayatilie mkazo mambo aliyonena Paulo.
And so many times we hear the prophet says.
Wakati mwingi nasikia nabii akisema.
Lord shut my mouth to the things that I shouldn't say.
Mungu ufunge kinywa changu kwa mambo ambayo hainipasi kusema.
But the things that I should say.
Lakini mambo ambayo sina budi kuyasema.
Give me grace.
Ambayo ni neema.
I wouldn't even look at the people's faces.
Sitaangalia hata nyuso za watu mie.
Because God tells Jeremiah.
Kwa sababu Mungu aliambia Yeremia.
I send you with my word.
Nimekutuma na neno
langu. Don't look at nobody's face.
Usiangalie uso yeyote.
Because to really judge a ministry,
ndiposa uweza kutoa uamuzi mzuri kuhusu huduma fulani.
You don't be baby and a judge.
Huwezi kuwa wewe ni mtoto mchanga kitoto na unatoa uamuzi wa busara kuhusu huduma fulani.
To be a judge you have to have the spirit of wisdom and revelation.
Ndiposa
the knowledge of Jesus Christ.
Lazima uwe na hekima, uwe na roho ya hekima na ufunuo katika Kristo Yesu.
Amen.
Amina.
So let's just ask the Lord.
Bwana tuamulize Bwana.
He is your father.
Yeye ni baba yako.
He is my father.
Ni baba yangu pia mimi.
Amen.
Amina.
He sent a prophet to us all.
Alituma nabii kwetu sisi wote.
And we have embraced and hold fast to what he has spoken.
Na tumekumbatia na kushika kabisa alichosema nabii.
And if you are read of the message,
kama unaosoma ujumbe,
you will know.
Utajua kwamba
that we speak by the message.
Sisi unena kufuatana na
kulingana
na ujumbe.
We speak by the spirit that brought the message.
Tunanena na roho yule aliyoleta ujumbe.
Amen.
Amen.
And we all would receive help from him.
Na tutapokea msaada kutoka kwake.
Even us standing in the desk.
Hata kama simama pale.
The spirit teaches us even while we are here.
Roho anatufunza wakati tumesimama hivi.
So let us pray.
Tuombeeni.
Gracious Father,
Baba wa neema,
how grateful we are to be gathered in your great august presence today.
Kukusanyika katika uwepo wako mkuu asubuhi ya leo.
We know many sacrifices have been made.
Tunajua kwamba kuna watu wengi waliochitolea.
So that this meeting can take place.
Ndiposa mikutano hii itendeke.
So many have come from different places.
Wengi wametoka mahali tofauti.
Coming long journeys.
Wametoka safari ndefu.
Lord, we will gather here under this roof.
Baba, wakati tumekusanyika katika paa hii, chini ya paa hii.
May we be sensitive to these things.
Tuwe watu ambao wanasikia sana mambo haya.
That this is a time that you have appointed.
Kwamba huu ni wakati ambao wewe umeamuru.
And you have a divine purpose.
Na una kusudi la kimbinguni.
And reason for everything that you would do.
Na sababu ya kile kitu ambacho utafanya.
Help us to be in the spirit.
Tusaidie tuwe katika roho.
Help us to be in the channel of revelation.
Tusaidie tuwe katika mfereji wa ufunuo.
Where the Holy Spirit.
Wakati Roho Mtakatifu.
Can reveal from the Bible and the message.
Anaweza kufunua kutoka kwa Biblia na kutoka kwa ujumbe.
Putting us in remembrance.
Akitukumbusha.
And keeping us under the influence.
Akituweka chini ya ushawishi.
Of what you have already spoken by your prophet.
Kwa kile ambacho tayari ushanena na
and may the spirit of truth, as you have promised to do,
will
teach us further on these things. May the Holy Spirit lift us up into such a realm where we'll be out of the humanistic realm, that we truly be in heavenly places, in the channel, Father, of revelation, where the Holy Spirit can bring the bread of life and feed our souls and help us to understand your plan and purpose in this very present hour, that we can see how we have come these last 45 years, knowing today is the 24th of December,
December,
when your prophet's earthly journey came to an end.
Wakati safari ya nabii wako ilifika kikomo tarehe hii.
You were born on April 6, 1909.
Alizaliwa mwezi wa 4 tarehe 6 mwaka wa 9.
And December 24, 1965.
Na tarehe 24 December mwaka 65.
He went on to his eternal reward.
Akaenda katika ulimwengu wa milele.
But don't you these 45 years, Father.
Katika miaka 45 bwana.
Like Boaz was with Ruth.
Kama Boaz alipokuwa na Ruth.
And Isaac was with Rebekah.
Na Isaac alikuwa na Rebekah.
In the days after Eliezer and that chief reaper went off the scene.
Wakati wa Eliezer na pia yule mfunaji mkuu alipoondoka.
Ministering personally to her.
Yule mtu ambaye alikuwa anamhudumia moja kwa moja.
Even as it is written.
Hata wakati vile maandiko.
The spirit and the bride.
Roho yule na yule bibi harusi.
The earthly angel left.
Malaika wa duniani aliondoka.
But the heavenly angel,
lakini malaika wa mbinguni,
this great Holy Spirit,
amani Roho Mtakatifu mkuu,
leads the church this morning.
Yuko hapa anaongoza kanisa asubuhi ya leo.
And our heart is fixed.
Na mioyo yetu imefungwa kwa
nani. And our soul followeth hard after you.
Na nafsi zetu zinakuandama sana kwa kazi.
We say like Samuel.
Tunasema kama Samuel.
Speak, Lord.
Nena Bwana.
Thy servant heareth.
Tumishi wako yuasikia.
We humble ourselves.
Tunajinyenyekeza wenyewe.
Under your mighty hand.
Chini ya mkono wako wenye nguvu.
You get glory to your great name. May you be revealed in your own word. And may faith be imparted to us. Faith that would cause us to live overcoming lives. To walk in the victory in which you have made us free. May you grant these things, we pray. For the glory of God, bless the pastor of this church, where he is, and the things that occupies him at this time. May you undertake for him and the associate pastor here. Be with him, Father, and let your sheep
Na kondoo wako.
Be relaxed.
Watulie.
And be settled in your presence.
Na watulie katika uwepo wako.
And may your Holy Spirit.
Na mtakatifu wako.
Lord, be felt in a most unusual way today.
Atembee katika njia isiyo ya kawaida siku ya leo.
The Lord will not fail to worship you and praise you.
Wala watu hawatakosa kukuabudu na kukuheshimu.
Give us the Spirit to listen.
Wawe na roho ya kusikiza.
To hear what the Spirit is saying to the church.
Na wakaelewa kile roho anamwambia anayeambia kanisa.
May you put the right emphasis in the right places.
Uweke mkazo unaofaa mahali.
That, dear God, we can understand
elewe,
and be enlightened. Grant it, we ask, for the glory of God, in the almighty and all-sufficient name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
God bless you. I'd like to invite your attention to the book of Hebrews chapter 11.
Kuwavutia kitabu cha Waibrania sura ya 11.
Hebrews 11 verse 4.
Waibrania 11 aya ya 4.
Paul writing this great book to the Hebrews.
Paulo akiandika kitabu hiki kikuu kwa Waibrania.
This is the book that Brother Branham says.
Hiki ndicho kitabu ndugu Branham alisema kwamba.
If you have spiritual discernment.
Kama una upambanuzi wa kiroho.
You would know that Paul was a prophet.
Utajua kitabu hiki ndio kinafanya Paulo kuwa nabii.
Because here he's laying out this great revelation
hapa anaeleza ufunuo wake mkuu
of the New Testament,
ya agano jipya,
a better covenant,
agano bora,
established upon better things,
ambalo limejengwa juu ya mambo bora zaidi.
It reads in this wise.
Imeandikwa hivi:
by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh.
Kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akizishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena.
Paul makes a great jump here now.
Paulo akifika hapa anaruka sasa.
He bypasses Seth and Enos and all the others.
Anawavuka Enosi na hao wale wote wengine, anaenda mahali fulani.
And he comes straight to Enoch.
Alafu moja kwa moja anawaruka wale kutoka kwa Abeli, anakuja kwa Enoka.
He had a reason for that.
Alikuwa na sababu. Ufate pole pole, usikize.
By faith Enoch was translated that he should not see death.
Kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti.
And was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God.
Wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa kwake, alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu.
Are you satisfied that we are living in the days before the translation?
Wewe unakubali kwamba tuishi katika siku kabla ya kunyakuliwa?
Are you satisfied we are at the end of the seventh age?
Je, mumetosheka kwamba tuko katika mwisho wa kizazi cha saba?
We've been called out to that seventh age.
Tumeitwa kutoka kwa kizazi cha saba.
And that this is the hour of the translation.
Na huu ni wakati wa kuhamishwa.
Well then, the people that is going up
watu ambao wanahamishwa
has a testimony,
wana ushuhuda,
that they please God,
kwamba wamempendeza Mungu.
Because without faith,
pasipo imani,
it's impossible to please God.
Haiwezekani kumpendeza Mungu.
And seven thunders,
na ngurumo saba,
the message of the hour,
ujumbe wa wakati,
comes to give us faith for rapture.
Zinakuja kutupa imani ya unyakuo.
Amen.
Amina.
If we have received that message,
kama umepokea ule ujumbe,
then we know faith is more than a feeling.
Tunajua imani ni zaidi kuhusu kuliko hisia.
And we know works is faith expressed.
Tunajua matendo ni imani katika maonyesho.
That works
na hiyo
is works preparing and making ready for the promise.
Na matendo kazi zile ni zile zaanda na kutayarisha watu wapoke ile ahadi.
And the promise we are talking about is the translation.
Na ahadi ambayo tunazungumzia ni ile ya kuhamishwa.
And will take the body to be changed for that to happen.
Na ndiposa yale yatendeke lazima mwili ubadilishwe.
Then we don't just want to see people in church.
Hataki tuone tu watu kanisani.
We don't just want to see people, you know, with a little cloud on the wall and, you know, an eagle bell buckle.
Hatutaki tuone tu watu kanisani wako na picha nabii kwa ukuta, picha ya wingu kwa ukuta, na wako na mkanda wao, sehemu ya kufungia yuko tu na picha ya tai.
Say now in the message.
Alafu anasema kwamba ndiko nani ya ujumbe.
They have to be people.
Lazima awe ni watu.
And when you look at them,
ukiwatazama,
you know, this world is already dead to them.
Unajua kwamba watu ulimwengu umekufa kwao.
And they are moving in such a rapturing faith.
Na wanatembea katika imani ya
unyakuo. Their eyes is fixed on glory.
Macho yao imeangalia utukufu.
And by the works.
Na kwa matendo yao.
You see faith testimony.
Unaona ushuda wa imani.
That they are preparing to leave.
Kwamba hao watu hivi karibuni watahamishwa.
I trust I'm preaching to that kind of faith this morning.
Natumai na ubiria hao watu asubuhi ya leo.
Amen.
Amina.
Because that's the kind of faith I come with in the desk.
Kwa sababu hiyo ndio aina ya imani ambayo tumekuja nayo.
That's the kind of faith I come to declare this morning.
Hiyo ndio imani imekuja kutangaza asubuhi ya leo.
Amen.
Amina.
Because this is the faith.
Kwa sababu hiyo ndio ile imani.
The prophet preached to us.
Ambaye nabii alituhubiri.
May the Lord bless you in this room. Have a seat.
Mungu abarikie neno lake ketini.
I'd like to go to Genesis 5.
Nataka niende kusoma Mwanzo sura ya 5.
Genesis chapter 5.
Mwanzo sura 5 ama mlango wa 5.
Praise his mighty name.
Jina lake libarikiwe sana.
We're going to read from verse 1.
Tutasoma aya kwanza.
This is the book of the generations of Adam.
Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam.
In the day that God created man, in the likeness of God made he him.
Siku ile Mungu alipomuumba mtu kwa sura yake, Mungu alimfanya.
Male and female created he them and blessed them. And call their name Adam in the day when they were created.
Mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile waliumbwa.
He didn't call them Adam and Eve.
Hakuwaita wote wawili Adamu na Hawa.
He called their name Adam.
Wote wawili aliwaita jina moja
Adam. The bride who was chosen in Adam. And blessed in Adam. And then taken out of Adam. And Mary was married to Adam. And in covenant with Adam. She was bone of his bone and flesh of his flesh. She was faith of his faith and virtue of his virtue. Knowledge of his knowledge. Life of his life. She was the feminine spirit revealed. She had part of the same name. Amen. Eve was a blasphemous name she had after she was deceived.
Jina Hawa ilikuwa jina la makufuru aliyolipata baada ya kudanganywa.
After the serpent deceived her.
Baada ile nyoka kumdanganya.
She fell from the true name.
Akaanguka kutoka jina la kweli la Adamu.
And then she dropped down into another name.
Alafu akapata jina lingine.
Because now she had twins in her womb.
Kwa sababu katika tumbo lake alikuwa na mapacha.
She was a deceived church.
Alikuwa ni kanisa ambalo limedanganya.
And out of her womb was coming twins.
Na kutoka tumbo lake mapacha walizaliwa.
Because two sores had sowed into her womb.
Kwa sababu mbegu mbili zilipandwa katika tumbo lake.
She had the serpent child.
Alikuwa na mtoto wa nyoka, alikuwa na mtoto wa nyoka.
Which was Cain.
Ambaye alikuwa ni Kaini.
Out of her womb.
Kutoka tumbo lake.
Was going to come for a false prophet.
Atatoka katika tumbo lake nabii yule wa uongo.
Out of her womb was going to come for a murderer.
Kutoka tumbo lake muuaji atazaliwa.
Out of her womb is going to come for a liar.
Kutoka tumbo lake muonga atazaliwa.
The first one who built an organized religion.
Yule wa kwanza kutengeneza dhehebu.
The first one who hated his brother and killed him.
Yule wa kwanza kuchukia ndugu yake na kumuua.
The first one was marked and separated from the presence of God for apostasy.
Yule wa kwanza alitiwa chapa ya mnyama na katolewa uweponi mwa Mungu kwa sababu ya dini ya kutotii.
Amen.
Amina.
She was supposed to be a church.
Alikuwa anakusudiwa awe ni kanisa.
In union with her husband.
Akiwa katika umoja na mumewe.
Under divine covenant of God.
Chini ya agano la kimbinguni ya Mungu.
The mystery of Christ and the church.
Siri ya Kristo na kanisa.
That was supposed to multiply and replenish the world.
Ambaye ilibidi wazidishe na wakaongezeke duniani.
But because now she had fallen.
Lakini kwa vile ameanguka.
Was bringing forth dead children.
Atazaa watoto wafu.
Amen.
Amina.
She couldn't bring them in the image of God.
Hakuweza kuzaa watoto wakifanana Mungu.
Like the husband was.
Kile mume vile mume alivyokuwa.
Adam was made in the image and likeness of God in the day that God created him.
Aliumbwa katika sura na chapa ya Mungu mfano wake siku alipoumbwa.
Amen.
Amina.
And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness.
Adamu akaishi miaka 130 akazaa mwana kwa sura yake kwa mfano wake.
After his image and called his name Seth.
Kwa mfano wake akamuita jina lake Sethi.
Now you know Seth came after Abel.
Mnajua kwamba Sethi alikuja baada ya Abel.
It don't tell about the death of Abel here in chapter 5, it tells you in chapter 4.
Katika sura 5 ituelezee kifo cha Abel. Yatuelezee katika sura ya 4.
Because Paul is dealing with the generations of Adam.
Kwa sababu hapa inazungumzia vizazi vya Adamu.
Amen.
Amina.
And this fallen man,
huyu mtu ambaye alikuwa ameanguka,
who God told the day you eat you shall surely die,
ambaye aliambiwa siku utakula tunaili utafa,
and cursed be the ground for thy sake,
na ulimwengu kala dunia kalaaniwa kwa sababu yake,
by the sweat of your brow you will eat bread,
kwa jasho lako utakula.
This man who lost his eternal life, fellowship with God and power over the earth,
huyu mtu aliyepoteza ushirika na Mungu, akapoteza uzima na milele wa milele, akapoteza
and was now deforming to another species.
Sasa amebadilika, amepotoka.
He had no more dominion.
Tofauti ya uzima.
Amen.
Amina.
He was a fallen man.
Ni mtu mwenye ameanguka.
His unity with God is broken.
Uhusiano umungano wake na Mungu umekatika.
By one man, sin came into the world.
Kwa mtu mmoja, dhambi kaingia duniani.
And was passed upon all men.
Na ile dhambi kila mmoja wetu akairithi.
And death reigned upon every man.
Na mauti katawala kila mwanadamu.
Romans 5:12.
Warumi 5:12.
Amen.
Amina.
And here we see the fallen man.
Tuona mtu mwenye ameanguka hapa.
Who was to bring children by the spoken word.
Alikuwa amekusudia kuwazaa neno lioneno, watoto neno lioneno.
Brought Abel by sex.
Akaleta Abeli kwa kujuana kimwili.
And he was killed.
Na akauawa.
By his older brother.
Na ndugu wake aliyemkuu.
Not Adam's son.
Si mwana wa Adamu.
But Eve, a bastard child.
Lakini ni mtoto wa mwana wa Hawa, mwana haramu wa Hawa.
That came as a product of false union.
Aliyezaliwa kama matokeo ya muungano wa makosa.
When she united with the serpent.
Wakati Hawa aliungana na nyoka.
To bring Cain.
Kumzaa Kaini.
But here.
Lakini hapa.
Adam is again by sex bringing forth another son.
Adamu pia kwa kujuana kimwili anamzaa mwana mwingine.
And the Bible is careful to bring this to us.
Biblia ina umakini wa kutuelezea haya tufahamu.
That he's not coming after the image of God.
Kwamba sasa huyu mtoto anayezaliwa hafanani na Mungu na sura ya Mungu, hapana.
He's not coming after the likeness of God.
Hafanani sura ya Mungu.
He's coming after Adam image and Adam likeness.
Amekuja kifanana mfano wa Adamu na sura ya Adamu, si sura ya Mungu.
The fallen Adam.
Adamu alikuwa ameanguka.
Amen.
Amina.
Hallelujah.
Hallelujah.
And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years and he begat sons and daughters.
Siku za Adamu baada ya kumzaa Seth zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake.
And all the days that Adam lived were 930 years and he died.
Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930 naye akafa.
He wasn't supposed to die.
Hakuwa az afe, hakuwa mtu akufa huyu mwanzo.
But one word was broken.
Neno moja lilivunjwa.
One word.
Neno moja.
The serpent didn't add a sentence.
Shetani nyoka hakuongeza sentensi mzima.
He didn't add a paragraph.
Hakuongeza aya mzima.
He didn't add a chapter.
Hakuongeza sura.
He added one word, not.
Aliongeza neno ndogo tu, si.
You shall not surely die.
Hamta kufa.
One word broken.
Neno moja livunjwa.
Brought every hospital.
Ikaleta hospitali ambayo tuiona.
Every disease.
Kila magonjwa.
Every cemetery.
Kila makaburi.
Amen.
Amina.
Every murder. Every war.
Kila mama, kila vita.
One word broken.
Neno moja limevunjwa.
In the beginning of the Bible.
Mwanzo wa Biblia.
One word broken.
Neno moja livunjwa.
So the whole world into chaos.
Ulimwengu katika furugu.
In the middle of the Bible,
katikati mwa Biblia,
Jesus came.
Yesu akaja.
And said, "Man shall not live by bread alone."
Akasema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake.
But by every word.
Lakini kwa kila neno.
That proceed out of the mouth of God.
Litokalo kinywani mwa Mungu.
Amen.
Amina.
And the end of the Bible.
Mwisho wa Biblia.
It didn't save your other sentence.
Hikusema wewe ukiongeza sentence.
It didn't save your other chapter.
Ikusema wewe ukiongoza
kuongeza. If you add one word.
Kasema mtu akiongeza neno moja.
All it shall be added.
Mapigo yote ataongezea mtu.
If you take away one word.
Kama utaliondoa neno moja.
Your name would be taken out.
Jina lako litaondolewa.
That's right. That's how the Bible ends.
Hivyo ndivyo Biblia inaisha.
And the prophet shows us in harvest time.
Nabii anatuonyesha katika ujumbe wakati wa mavuno.
And that message he tells us.
Na katika ujumbe atuambia.
If one word broken took them out of the garden.
Kama neno moja likivunjwa liwaondoka katika bustani mwa Edeni.
How can we get back in without it being every word?
Tutaingiaje kule kama halitakuwa ni neno lote?
I want you to think deep as you hear the word today.
Siku ya leo hii wakati mnasikia neno nataka mfikirie polepole kwa makini. Msisisimuka kabla hamjaelewa.
I want you to wait as you hear it.
Nataka wakati umeisikia amka sasa.
Because I'm not the kind of pastor to preach for entertainment.
Mimi si sambuli ya mimi si aina mhubiri anayehubiri kuchangamsha watu tu.
And if you keep quiet it wouldn't bother me one bit.
Hata ukinyamaza na unapokea unaelewa haitanisumbua.
Amen.
Amina.
In the end,
mwisho wake,
I want that word.
Nataka hiyo neno.
To drop into faith.
Liingize imani.
Amen.
Amina.
That's what's important.
Hiyo ndio muhimu sana.
Because when the meeting is over,
wakati mikutano imekamilika,
that word will live on.
Hiyo neno litaendelea kuishi.
Long after the meeting is over.
Baada ya mikutano kuisha hiyo neno itaendelea.
That's the certainty.
Hiyo ndio uhakika
of the truth.
Wa ukweli.
See, sometimes a preacher can't preach on other people making a lot of noise.
Kuna wahubiri ambao wanahubiri ambao watu wanafanya wanapiga kelele kabisa.
But if God give you something to say.
Lakini kama Mungu atakupa kitu cha kusema.
He anoints you to say it.
Atakutia mafuta ukiseme.
Amen.
Amina.
So listen.
Sikiza.
And he died.
Na akafa.
That should have never been in Adam lineage.
Hiyo haikusudiwa kuwa katika kizazi cha Adamu.
His commission is not to bring dead people.
Agizo lake halikuwa azae wafu.
His commission is to fill the earth with a super race.
Agizo lake ilikuwa na ajaza dunia.
With a super church.
Na kanisa maalumu watu wakuu. Wale ni jeshi ambao haliwezi shindwa.
Who can do greater works?
Ambao wanaweza fanya matendo
ya. Speak into existence.
Wale ambao wanaweza nena maneno yaonekane.
Amen.
Amen.
That was his commission.
Ndio ilikuwa ni agizo lake.
Now here is the progenitor of the race.
Sasa hapa tunaona nasaba ya kizazi chake.
And he died.
Na akafa.
Doesn't the Bible tells us?
Si Biblia inatuambia?
In Adam we all die.
Katika Adamu wote twafa.
That's right. But in Christ.
Lakini katika Kristo.
The last Adam.
Adamu wa mwisho.
We are all made alive.
Wote tuko hai.
Amen.
Amina.
So there's a mystery.
Kuna siri.
How to get us out of the first Adam and bring us into the second Adam.
Kuna siri ya kutuondoa kwa Adamu wa kwanza tuingizwe kwa Adamu wa pili.
As long as we remain connected to the first Adam, we are dead.
Mradi tumefunganishwa na Adamu wa kwanza, sisi ni wafu.
Amen. Because he's bringing them children by sex.
Aliwazaa wana wale kwa kujuana kimwili.
And when you come by sex,
ukija kwa kujuana kimwili,
sin did your mother conceive you.
Katika dhambi mamako alichukua mimba yako.
And he that is born of flesh is flesh.
Aliyezaliwa kwa mwili ni mwili.
And they are dead in sins and trespasses.
Na wamekufa katika makosa na dhambi.
Hallelujah.
Hallelujah.
And except a man to be born of water and spirit.
Sasa wakati mtu azaliwa kwa maji na roho,
he cannot even see the kingdom of God.
Ijapokuwa azaliwa kwa maji na roho, hawezi hata kuona ufalme wa Mungu.
He cannot even enter the kingdom of God.
Hatawezi akaingia ufalme wa Mungu.
That's right. So he's going to take that.
Itachukua hiyo.
New birth.
Kuzaliwa upya.
To disconnect us.
Kutukata tufungo. Tutolewa katika kule kufungwa.
From the first Adam.
Kwa Adamu wa kwanza.
You see, the first Adam.
Adamu wa kwanza.
Was the head.
Alikuwa ni kichwa.
Of a fallen, ruined creation.
That's right.
Yeye alikuwa ni kichwa kiongozi cha uzao uliokuwa umeanguka na kuangamia.
But the second Adam.
Adamu wa pili.
Is the head of a new creation.
Ni kichwa cha maumbile mapya.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory.
Utukufu.
So God has to make a way to take you to the first Adam.
Mungu ana mpangilio wa kuondoa kwa Adamu wa kwanza.
Adam was to bring them by the spoken word.
Adamu alikuwa anataka awazae kwa neno lilonenwa.
The same way God brought him.
Jinsi vile Mungu alivyomleta, alivyomzaa.
He was to bring more of his own kind.
Alikuwa anataka alete watu wanaofanana naye.
Amen.
Amina.
Glory.
Utukufu.
So notice something.
Tambua jambo fulani hapa.
But now we see man being born of a woman.
Tunaona mwanadamu sasa amezaliwa kwa mwanamke.
First man.
Mtu wa kwanza.
Is man created by God.
Ni mtu ameumbwa na Mungu.
Then Job speaks of another kind of man.
Alafu Ayubu anena habari ya mtu mwingine.
Man that is born of a woman.
Mtu mwenye amezaliwa na mwanamke.
A few days and full of trouble.
Ana siku chache na hizo siku chache zimesha.
A dying man.
Mtu anayekufa.
A man full of trouble.
Mtu amejaa shida.
Trouble with his body. Trouble with his spirit.
And
trouble with his soul. Yes. Trouble with his environment.
Ana matatizo kwa mwili, ana matatizo katika roho, ana matatizo kwa nafsi, ana matatizo kwa mazingira anayoishi.
That God has to come and give him a new heart and a new spirit and put his own spirit inside of him.
Mungu atampa mtu huyu moyo mpya, roho mpya na roho wake ndani ya roho mpya.
Yes, yes, man coming enslaved by his first birth.
Huyu ni mtu anajitokeza ni mfungwa, anayeye ni mateka wa kuzaliwa kwa kwanza kwake.
But God had to make a plan to deliver him by rebirth.
Mungu ana mpango ya kumkomboa huyu, kumwachilia huru kwa yeye kuzaliwa mara ya pili.
Amen.
Amina.
To deliver us.
Kutukomboa
from that Adamic nature.
Kutoka kwa tabia ya kiadamu.
Because whatever if he's dying, he can bring forth living children.
Mtu anayekufa mfu hawezi kuzaa watoto walio na uhai.
That's right.
Ni kweli kabisa.
If you're in bondage, you can't bring a free child.
Kama wewe uko katika utumwa, kifungoni utamzaa vipi mtoto aliye huru na wewe uko kifungoni mwenyewe?
The Bible tells us Hagar gendered to bondage.
Biblia tuambia yule mwanamke Hajiri, yule mke wa Ibrahimu yule wa pili, yeye ni mwanamke mtumwa, mchakazi aliye kifungoni.
The born woman and her son.
Ni mwanamke mfungwa na mtoto wake, mtumwa na mtoto wake.
But Sarah is called a free woman and she have a son.
Sara naitwa mwanamke aliye huru, mungwana, na alikuwa na mwana wake pia.
That is heir of the promise.
Ambaye ni mrithi wa ile ahadi.
And that is speaking of churches.
Na sikiza, wale wanawake wawili ni makanisa.
Let me just drop this right in here for you. It will help you. It might burn a little bit. It will help you.
Wacha niingize hii hapa kidogo. Itawasaidia, uende itasumbua kidogo, lakini itasaidia baadaye.
If a church is in bondage.
Kama kanisa liko ndani ya utumwa.
It cannot bring a free son.
Kanisa hilo haliwezi zaa mtoto aliye huru.
If a church don't have a son. If a church do not have a son.
Kama kanisa halina mwana wa kiume.
To catch that mystery of the seventh seal.
Wa kushika ile siri ya muhuri wa saba.
There is no hope of going in the rapture for that church.
Hilo kanisa lote kama halina ule mwana, hakuna tumaini la kunyakuliwa.
Who is the first man born of a woman?
Mtu wa kwanza kuzaliwa mwanamke ni nani?
Cain.
Ne Kaini, mutu wa
kwanza. Cain is the first man born of a woman.
Kaini mwanadamu wa kwanza kuzaliwa na mwanamke.
He was a liar.
Alikuwa ni mwongo.
He was a murderer.
Alikuwa ni muuaji.
He was a false prophet.
Alikuwa nabii
wa uongo. He built the first organization.
Alitengeneza dhehebu la kwanza.
He was the first false worshipper.
Alikuwa mwabudu wa uongo wa kwanza.
He was the first one that received a mark.
Yeye ndiye wa kwanza kupokea alama ya mnyama.
And separated from the presence of God.
Na katengwa uwepo wa Mungu.
What does the Bible end with?
Biblia inamaliza na nini?
People who have a birth through the womb of a deceived church.
Kuna watu mwisho wa Biblia waliozaliwa kutokana na kanisa ambalo limedanganywa.
What is denomination?
Dhehebu ni nini?
A deceived church.
Kanisa ambalo limedanganywa.
And her children.
Na watoto wake.
Is in bondage.
Wamo katika
utumwa. With her.
Wako utumwani naye.
That's right.
Ni kweli.
The Baptist church bringing forth a dead Baptist.
Kanisa la Baptisti linamzaa mbaptizi mfu mwenye amekufa.
Who have a denominational birth.
Ambaye alizaliwa kidhehebu.
Born by false doctrine.
Amezaliwa kwa fundisho la makosa.
What is false doctrine?
Fundisho la makosa ni nini?
A perverted word.
Neno ambalo limepotoshwa limepindwa.
What is a perverted word?
Neno ambalo limepotoshwa ni nini?
The original word.
Neno la asili.
Mixed with somebody's idea.
Limechanganywa na mawazo na dhahiria za mwanadamu.
They're saying something that sounds like the truth, but it's not the truth.
Ni kana kwamba inaonekana ukweli lakini si ukweli.
It's a private interpretation. Yes
sir. Ni tafsiri binafsi ambayo inambatana na tafsiri iliyoko.
Amen.
Amina.
Now, that church could be full of members.
Kanisa aina hiyo inaweza kuwa limejaa washirika wengi.
Because Penina had far more children than Hannah.
Penina yule mke wa Elkana alikuwa na watoto wengi kuliko Hannah mamake Samuel.
And she was persecuting Hannah.
Na kwa sababu alikuwa na watoto wengi alikuwa kila wakati anamuudhi na kumtesa Hannah.
You have no children.
Wewe una watoto wewe ni gumba wewe ni tasa.
Look how small your body is.
Ona vile ulivyo mwembamba.
But look at me.
Ona mimi.
I bring in forth plenty of children.
Mimi nimezaa watoto wengi.
But it don't matter how much children Penina bring.
Haijalishi ni watoto wangapi aliozaa Penina.
She can't bring a Samuel.
Hawezi kuzaa mtoto Samueli nabii.
Hallelujah!
Hallelujah!
Glory!
Tukufu.
But when Hannah brought a Samuel,
wakati Anna alimzaa Samuel,
in the hour when the priest was blind,
wakati ule wakati kuhani alikuwa ni kipofu,
and the candlestick was going out,
na taa za ile hekalu zilikuwa zimezimwa,
and Hannah,
na Hannah,
groaning in labor pain,
akiwa katika utungu wa kuzaa,
but
anazaa mwana,
because she's looking at Hophni and Phineas,
kwa sababu Hana anamtazama Hofi na Phineas wale wahubiri katika hilo kanisa.
Only going after the offering.
Hao ndio wanaenda kuchukua tu pesa sadaka hao Hofi na Phineas.
And living with the women from the church.
Na kulala na wanawake kanisani.
Amen.
Amina.
And Hana saw the church and its condition.
Na Hana akaona kanisa na hali yake ya kujihurumia.
And she knew God sent a prophet.
Akajua kwamba Mungu alituma nabii.
To take us out of Egypt.
Kutuondoa kule Misri.
And then that Joshua commission.
Na chini ya agizo la Yoshua.
In the change of ministry.
Katika kubadilika kwa
huduma. That brought us into the new land.
Ikatuingiza katika nchi mpya.
Into the new age.
Katika kizazi kipya.
To receive our inheritance.
Tupokee urithi wetu.
And then here she sees the church.
Ameketi kanisani.
And its condition.
Na anaona hali kanisani.
But she was a spiritual woman.
Alikuwa ni mwanamke wa kiroho.
And she wanted something real.
Alitaka kitu hakika halisi.
And she was praying for a man child.
Na kuomba tu mtoto, aliomba mtoto mwanamume.
That's right.
Ni kweli.
So the word could come back among the people.
Mtoto mwanamume ndio neno lipate kurejea tena miongoni mwa watu.
And when she brought forth, from the time she brought forth Samuel,
kuanzia wakati alimzaa Samueli,
and he began to grow,
akaanza kukua.
Open vision come back among the people.
Maono yaliyo wazi ikaja kanisani sasa.
God began to speak.
Mungu akaanza kunena.
To this man child.
Kwa huyu kijana, huyu mwanamume, kijana mwanamume.
Amen.
Amina.
To take the church out of that condition that it was in.
Kuondoa kanisa katika hali ambayo walikuwa wamepotea.
Look at Hagar.
Angalia ajiri.
She was walking around like Mistress Abraham.
Alikuwa anatembea hapo na majifuno kama yule Ule bi Ibrahim.
Like she's the mistress in the house.
Anaona kwamba sasa mimi ni madam katika nyumba ile.
And Abraham so love Ishmael.
Na Ibrahim akampenda Ishmaeli kupindukia.
But he was a mocker and a persecutor.
Lakini alikuwa mtu wa kutesa.
All he knew was fight and fight and fight.
Roho alikuwa naye na kupigana 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 kushindana roho ya Ishmaeli.
From the time he was born.
Kuanzia wakati alipozaliwa.
Listen, he will be a wild ass man.
Biblia inasema kwamba atakuwa mtu mkali wa mwituni kama punda.
On tenet here.
Mtu ambaye huwezi ukamtuliza.
And his hand would be against all his brethren.
Na mkono wake kila wakati utakuwa shingoni mwa ndugu zake. Kila wakati ni vita. Vita, vita.
See? But when Sarah brought forth a son.
Lakini wakati Sarah alimzaa mwana.
He was in submission to the will of the father.
Alikuwa anajitiisha chini ya mapenzi ya babake.
He was willing to lay his life on the line in obedience.
Alikuwa tayari kuweka maisha yake chini pale msalabani katika ule mlima.
To the revealed will of the father.
Alikuwa chini ya mapenzi yaliyofunuliwa ya babake.
Even though the Philistines had stopped up the wells after Abraham died.
Hata wa Filisti wakawa wamevizipa visima vya Ibrahimu baada ya Ibrahimu kufa.
He could dig back the wells.
Isaac alikuja tena akachimba upya vile visima tena na kutoa maji.
So the people
ndiposa
watu have to drink from some man-made cistern.
Ndio watu wasikunywe maji yaliyotengenezwa birika lifujala wanadamu.
They could drink from the freshness of the water like when Abraham was here.
Wanaweza kunywa maji yaliyo safi moja kwa moja kama wakati Ibrahim alikuwa hapa.
How many know Abraham and Branham is parallel?
Anauliza ni wangapi wanaojua kwamba Abraham na Branham ina maana sembamba.
Amen.
Amina.
How many know Branham dig many wells? About 1200.
Ni wangapi wanajua kwamba Branham pia alichimba visima vya maji vingi?
He called one Christ is the mystery of God revealed.
Kisima kimoja kinaitwa Kristo ndio siri ya Mungu ikifunuliwa.
He called one the unveiling of God.
Kisima kingine ni Mungu kufunuliwa kwa yule Mungu.
He called one the rapture.
Akachimba kisima kingine.
I am digging back in this one for you this morning.
Na kisima kile kingine kinaitwa unyakuo ndio mimi nawaletea maji yake asubuhi ya leo.
Amen.
Amina.
Let's read. Continue reading.
Tuendelea kusoma sasa.
In verse 5.
Aya 5.
Genesis 5.
Sura 5.
And all the days that Adam lived were 930 years and he died.
Siku zote Adamu alizoishi ni miaka 930 naye akafa.
Then it tells us about Seth.
Tueleza kuhusu Seth.
And how much years he lived.
Aliishi miaka mingapi?
And he brought a son named Enos.
Akamzaa mwana anaitwa Enoshi.
And in verse 8.
Aya 8.
It's an all the years of Seth were 912 years and he died.
Siku zote za Seth ni miaka 912 akafa.
And then it tells about Enos, Seth's son.
Alafu tuambie Enoshi akaishi.
How long he lived.
Jinsi alivyoishi.
And verse 11 says, and the days of Enos were 905 years, and he died.
Na siku zote za Enoshi ni miaka 905 akafa.
And then it tells about Canaan.
Alafu enda kwa Kenani.
How he brought forth his son Mahalil.
Jinsi alisaa mwana jina lake Mahaleli.
And tell us all the years he lived.
Na tueleza miaka aliyoishi.
And verse 14, all the days of Kenan were 910 years and he died.
Siku zake Kenani tuambiwa ni miaka 910 akafa.
It tells about Mahalil.
Alafu natueleza kuhusu Mahalaleli.
How he lived 65 years and begat Jared.
Jinsi aliishi miaka 65 akamzaa Yared.
And verse 17 said all the days of Mahalil were 895 years and he died.
Aya 17, siku zote za Mahaleli ni miaka 895 akafa.
Then he gives a Jared history.
Alafu napewa historia ya Yared.
And verse 19 says and Jared lived after he begat Enoch 800 years and he begat sons and daughters.
Aya 19, Yared akaishi baada ya kumzaa Enoch miaka 800 akazaa waume waume na wake.
And all the days of Jared were 962 years and he died.
Siku zote za Yared ni miaka
Miakenda na sitini na miwili akafa.
And Enoch lived 65 years and begat Methuselah.
Enoch akaishi miaka sitini na mitano akamzaa Methuselah.
And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters.
Enoch akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methuselah miaka 300 akazaa wana waume na wake.
And all the days of Enoch were 365 years.
Siku zote za Enoch ni miaka 565.
And Enoch walked with God and he was not, for God took him.
Tofauti, Enoch akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka maana Mungu alimtoa.
After 6 times.
Mara sita.
We read and he died and he died and he died and he died.
Tusoma akafa 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 akafa.
When we come to Enoch.
Enough of Pika Mara Saba.
And he was not.
Hakufa.
And he was not.
Hakufa.
For God took him.
Kwasma Mungu alimtoa.
And Enoch.
Enoka.
We read just now in Hebrews.
Tumesoma katika Ibrania.
By faith.
Kwa eno, kwa
Enoch
imani
was translated.
Enoka aliamishwa.
That he should not see death.
Asione mauti.
And was not found.
Na kupatikana.
Because God had translated him.
Maana Mungu alikuwa amemhamisha.
And before his translation he had this testimony that he pleased God.
Kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudia kwamba amempendeza Mungu.
That's right.
Ni kweli.
And Jude tells us in Jude 4, verse 14.
Katika kitabu cha Yuda aya ya 14.
It says and Enoch was the seventh from Adam.
Inatuelezea Enoka alikuwa wa saba kutoka kwa Adamu.
A type of this last day group.
Mfano wa kundi hili la saba la wakati huu.
From the second Adam.
Kundi la saba kutoka kwa Adamu wa pili.
Because remember,
kumbuka,
when God had the first Adam,
wakati Mungu alikuwa na Adamu wa kwanza,
God put him to sleep.
Mungu alimfanya alale.
And took a bride out of his side.
Akaondoa mke wake kutoka katika upavu wake.
Amen.
Amina.
Brought into existence.
Akamleta katika uwepo.
She was chosen in him.
Alichaguliwa na
Mungu. And blessed in him.
Na akawekwa ndani mwake.
And their name was called Adam.
Na jina lake mke huyu liliitwa Adam.
In the day that they were created.
Siku walioumbwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then she was taken out.
Akaondolewa.
And God built up from the feet all the way up to the head.
Na Mungu akaanza kujenga kutoka kwa miguu tazama mpaka kwa kichwa.
Amen.
Amen.
He builded his bride.
Anajenga bibi harusi wake.
Because Adam was a figure of him who is to come.
Kwa sababu Adam ilikuwa ni mfano kivuli cha yule Adamu wa kweli atakayekuja.
He was a type of Christ.
Alikuwa mfano wa Kristo.
And when God put Christ to sleep in death on Calvary.
Na Mungu alipomweka Kristo pia alale pale Kalvari katika mauti.
Out of his side.
Kutoka pavuni mwake.
Came water.
Kamaji.
And blood.
Damu.
And he gave up the ghost.
Na akatoa Roho Mtakatifu.
The three elements.
Vile vitu vitatu.
That constitute a birth.
Ambavyo ni muhimu ndiposa mtu azaliwe.
Given birth.
Kuzaliwa.
To the church.
Kwa kanisa.
Under the Pentecost.
Kuanzia Pentecoste.
Hallelujah.
Hallelujah.
And this Adam and Eve.
Na Adamu huyu na Hawa.
Christ and the church.
Kristo na kanisa.
And Paul says.
Bila Paul alisema.
Is it I fear?
Naogopea na chelea Paul akasema.
2 Corinthians 11.
Wa Korintho wa 2 11.
I fear as the serpent beguiled Eve.
Na chelea vile nyoka alivyomdanganya Hawa.
The same thing will happen to you.
Jambo lile litatendeka kwenu pia.
I have espoused you.
Nimewaposea.
To one husband.
Mme mmoja.
But I'm afraid.
Lakini nachelea.
When I look at your behavior.
Naona vile mnajiendesha.
Somebody come.
Mtu anakuja.
Touching you in all the right places.
Anawakuza wewe mwanamke unakuza katika sehemu fulani saizia moto.
Where only the husband supposed to touch the wife there.
Mahali tu ni mme apaza kumguza mke wake katika sehemu zile saizia.
And they're making you scream.
Alafu anafanya mnapaza sauti na simu mume wenu.
And they're giving you sensations.
Anawapa anaamsha hisia.
And you like the feeling.
Na nyinyi mnapenda mkiguza sehemu hizo na huyu mtu ambaye si mume wenu.
But they don't have the original seed.
Lakini huyu mwanaume hana mbegu ya asili.
They are trying to get in your bedding ground.
Ndipo za kuingiza mahali pa kupandwa kwa mbegu kwa kile kitanda cha kiroho.
They come looking so polished and nice. They come looking so polished and nice.
Wamekuja wakiwa ni wazuri, wamerembeka kweli kweli.
That's right.
Ni kweli.
Paul was telling the church.
Paulo alikuwa anaambia kanisa hivyo.
He also told the Galatian church.
Alikuwa anaambia kanisa wa Galatia.
He said, oh foolish Galatians.
Nyinyi wa Galatia wapumbavu.
Who had bewitched you?
Ni nani yule aliyewaroga?
You started off in the spirit.
Mulianza katika roho.
And you end up in the flesh.
Sasa umemalizia katika mwili.
He said, of whom cometh this persuasion?
Akasema ushawishi huu umetoka kwa nani?
Not trying to establish you in the present truth.
Hamutaki kuimarishwa katika ukweli wa sasa ulioko.
Peter said that we might establish you in the present truth.
Petro alisema tuataka tuwajenge muimarike kimsingi katika ukweli ulioko sasa.
A persuasion.
Ushawishi kutongozwa.
To put you into another channel.
Muingizwe katika mfereji mwingine.
To put the doctrine into you.
Kuingiza fundisho ndani mwenu.
Amen.
Amina.
And Paul was shaking them churches.
Na Mungu Paulo alikuwa anaweka yale makanisa.
Who was Paul?
Paulo alikuwa ni nani?
The prophet, messenger of the age.
Alikuwa ni nabii, mjumbe wa kizazi.
The one who made the pillar of fire.
Alikutana nguzo ya moto.
The one who brought the whole counsel of God.
Yule aliyeta mashauri yote ya Mungu.
The one who was taken beyond the curtain of time.
Yule aliyepelekwa mbele ya pazia ya wakati.
Hallelujah.
Hallelujah.
The one who warned the church.
Yule aliyeonya kanisa.
After my departure.
Baada ya kuondoka kwangu.
Grievous wolves.
Mbwa mwitu wakali.
False anointed ones.
Waliopakwa mafuta wa uongo.
Is going to come.
Watakuja.
Amen.
Amina.
Another fivefold ministry.
Ati huduma ingine tano mpya kutoka mahali fulani.
Because it's a Satan.
Kwa sababu ni shetani.
Transforming his angels.
Shetani na malaika wake walioanguka.
As ministers of light.
Wanajifanya kuwa wahudumu wa ile mwanga manuru.
Evening light.
Ati nuru ya jioni.
Amen.
Amina.
We are warned in the anointed ones in the end time.
Tumeonywa wale waliopakwa mafuta uongo wakati wa mwisho.
That must come after the original word.
Wasiotoka katika neno la asili.
And the church.
Na kanisa.
Must know to conduct herself around preachers.
Kanisa lazima lijue jinsi ya kukiendesha karibu na wahubiri.
What is the teaching on invisible union?
Nabii alipokuwa anahubiri ujumbe muungano usioonekana.
The woman of three sacred trusts.
Alisema mwanamke ako na dhamana tatu.
The first one.
Ya kwanza.
She has to know to conduct herself around men.
Lazima ajue vile atajitendekeza akiwa mbele ya wanaume.
Especially married women.
Hasa sana wanawake walio olewa.
Especially women with a husband. Especially women with a husband.
Hasa sana mwanamke aliye na mume. Mwanamke aliye na mume.
That's right.
Hakika.
The second one.
Ya pili.
Was the sacred bedding ground.
Ni kwamba yule mwanamke alinda tumbo lake la kiungu la kuzaa mbegu, alilinda kabisa.
That is only for the husband's seed.
Kwa sababu tumbo lake la uzazi ni la mwanamume mmoja, mume wake.
To reproduce Christ. To reproduce Christ.
Amzae Kristo.
And the third one,
na ya tatu,
her children,
watoto wake,
her motherhood,
ule umama wa
kiungu, the elect lady and her children,
yule mbimte ule na watoto wake.
What kind of children is she raising?
Anazaa watoto aina gani? Anawalea watoto aina gani?
Amen. Is her home in order?
Je, watoto wake na utaratibu?
What do you think church order is?
Utaratibu wa kanisa ni gani? Ni nini?
The home church.
Kanisa la nyumbani.
Must have order.
Lazima liwe na utaratibu.
It have a father.
Wako na baba.
It have a mother.
Wako na mama.
They under marriage covenant.
Wako chini ya agano la ndoa.
It have children.
Wako na watoto pia.
Being born.
Wanazaliwa.
By the word.
Kwa neno.
By the seed.
Kwa mbegu.
Under the former rain.
Ambaye ni mvua ya kwanza.
Hallelujah.
Hallelujah.
Bringing forth seed, children.
Wakizaa watoto mbegu.
That's right. When you're coming back home, you watch your father and mother, the pastor, the officers, they're in harmony. And you watch the children. You see the influence of that church family. That is how there is no apostolic church in the days after the messenger. But that's why when the word comes, it tests that woman. That's right. See what kind of woman that is. What kind of church that is. Because in Revelation 2, he said, repent and get back to your first love. They had lovers that was not their husband. They had lovers that was not their husband. They had sayings inside of them that would become doctrine. And they would be enslaved. Because somebody's taking the word of the prophet and trying to persuade them into certain kind of behaviors. To move them out of the position. To break the relationship. Because if when the translation comes, that church, even is tested for its virginity.
Kanisa lile litakabori jaribiwa. Ubikira wake lionekane kama lina ubikira kabisa.
She and her children can't go. She and her children cannot go.
Yena watoto wake hawawezi wakaenda popote. Hawatanyakuliwa.
That's right.
Ni kweli.
Because she would be a fallen woman.
Watakapochunguza ubikira wake alikuwa ni mwanamke alikuwa ashaona na mwanadamu mwingine ameanguka.
She would be found with doctrine teaching inside of her that didn't come from the original seed.
Patikana katika tumbo lake la uzazi kuna mbegu ya mwanamume mwingine, mafundisho mengine yasiyoambatana yasiyotoka kwa mume wake.
And when you see the behavior,
na ukiona tabia vile anavyojiendesha,
you know who the father that behavior.
Wewe utajua huyu amekuwa na mume gani, hawa watoto ni wa nani.
You see, you could go in because of the different doctrines around the world. You could go in churches and see when at the behavior of a church. I know they're feeding on that. They're influenced by this.
Kuna mafundisho ulimwenguni katika ujumbe. Unaweza enda kwa kanisa moja, unaona vile wanavyojiendesha, unajua hii ni mbegu ya fulani, unajua wamekuwa na mume fulani, utajua tabia yao.
It shows that the thinking has not been filtered.
Inaonyesha kwamba fikira zao hazijajujwa.
They don't understand what the rapture is.
Hawajui inakuwa ni nini.
They think that they can open up the womb.
Sikia huyu mwanamke anafikiria anaweza kufungua tumbo lake la uzazi.
Get into spiritual affairs.
Na awe na mapenzi ya kiroho, ngono ya kiroho.
Play around with preachers.
Ata anachezea tu wanaume wote wahubiri.
That is not the husband.
Na si mume wake. Sikiza, sikiza.
God put every church under headship.
Mungu ameweka kila kanisa chini ya kichwa cha uongozi.
Every true church that is going to rapture,
kanisa la kweli ambalo linaenda katika unyakuo.
Every word church that God plant,
kila kanisa ambalo Mungu alipanda.
God put one there.
Mungu alimweka mtu
catch the word from God.
Ambaye yeye atakuwa anashika neno kutoka kwa Mungu.
That's right.
Ni kweli. Ngumu.
That's what I was showing you just now.
Ndio naonyeshani tutasai msikiza kwa makini.
Hana bring a man child. Hannah brought a man child.
Hannah alizaa mtoto mwanaume.
Sarah brought a man child. Sarah brought a
Sarah
man
pia alimzaa mwana mume kijana mwanaume.
Rahab bring a man child.
Rahabu pia alizaa mtoto mwanaume.
She was from Jericho.
Hakuwa Jericho alipozaa yule mwana.
But one day she meets Salmon, the man from Judah.
Siku moja akutana na Salmoni, jemedari kutoka kwa kabila la Yuda.
That's right.
Ni hakika.
The founder of Bethlehem.
Yule mwenye ali jenga Bethlehem.
And she came out of Jericho and into Bethlehem.
Na akatoka Jericho, akafika Bethlehem.
And that marriage put her in the lineage of Judah.
Na ile ndoa ikamuingiza katika kizazi cha Yuda.
And when she got pregnant,
alipochukua mimba,
she was producing Boaz.
Akamzaa Boaz.
Who is Boaz?
Boaz ni nani?
The mighty man of wealth from Judah.
Yule mtu tajiri kutoka Yuda.
The kinsman redeemer.
Yule mkombozi wa ukoo wetu.
The Lord of the harvest.
Yule Bwana wa mavuno.
The bridegroom of the Gentile bride.
Bwana harusi wa mke kutoka na mataifa.
Because she got pregnant.
Kwa sababu alitiwa mimba.
With the right seed.
Na mbegu inayofaa.
Hallelujah!
Hallelujah!
God had them that womb shut up.
Sikiza. Kabla hajaolewa kwa Sulemani, Mungu alikuwa amefunga tumbo lake la uzazi asizae mtoto yeyote.
From other men's seed while she was in Jericho.
Tumbo lake likuwa limefungwa. Hakuna mbegu ya mwanamume mwingine angaliipata kule yeye kwa sababu mtoto hapana.
Because she's intended to receive seed from Salmon.
Kwa sababu alikuwa amekusudiwa mbegu yake itatoka kwa Salmoni.
Hallelujah!
Hallelujah!
Women as churches in the Bible.
Wanawake katika Biblia ni makanisa kila wakati.
Look at what kind of son Eve bring.
Ona yule mtoto Hawa alimzaa.
If she had waited.
Yamkina angalingojea.
But she couldn't wait.
Asingalingoja.
She'd have bring what Mary bring.
Yeye Hawa mtoto angalizaa wa kwanza angalikuwa ni Yesu mwenye Mariamu alimzaa.
The prophet Eve was to bring Christ.
Nabii anasema kwamba Mungu alikuwa amekusudia Hawa Eva amzae Kristo.
But she couldn't wait.
Lakini hakungoja.
And the serpent came.
Na joka kaja na
bibi. The bright day.
Siku ya leo
bibi reproduce Christ.
Anamzaa Kristo.
But she must be put to the same test.
Lakini pia hata kama atamzaa Kristo atajaribiwa vile Hawa wa kwanza alivyojaribiwa.
And the second Eve.
Na Hawa wa pili.
Amen.
Amina.
To see if she's going to take seed.
Wana kama atachukua mbegu.
That is not the message of the hour.
Ambasi atajaribiwa na hizo mbegu zingine. Mungu ajue kama atachukua hizo mbegu ama atangoja mbegu ya Kristo. Atajaribiwa.
That is not the spirit of God.
Huyo sio roho wa Mungu.
It's not just sending the message.
Sasa toka katika ujumbe, toka katika ujumbe.
I believe the prophet.
Naamini nabii.
Is what kind of church are we?
Kanisa letu lafananaje?
Because that headship.
Kile kichwa.
And I'm sorry to say, but you have it wrong.
Nasikitika kuambiwa hicho kichwa mumekiweka vibaya kabisa akifanani hivyo.
The angel tell the prophet,
nabi,
you're looking at it from the wrong angle, turn it to the right angle.
Alimwambia nabii ile picha ambayo umeiweka hivi. Simamisha vizuri mkono kuume aonekane sawa sawa. Aliambiwa hivyo.
Let's try and turn it to the right angle in this service.
Tutengeneza picha hii yetu ndani yetu ifanane sawa sawa.
Put the word where we can see Jesus.
So,
put the word where we can see Jesus.
Uliweke neno katika njia fulani kwamba ukitazama utamuona Yesu.
See Christ.
Umuone Yesu.
Our head.
Kichwa chetu.
Revealing his own word.
Amezaliwa katika amefunuliwa katika neno lake.
See Christ.
Ona Kristo.
The mystery of God.
Siri ya Mungu.
That was sealed with seven seals.
Ambayo imetiwa mihuri saba.
Now revealed.
Sasa imefunuliwa.
Hallelujah. See Christ.
Ona Kristo.
The rising of the sun.
Kuchomoza kwa lile jua.
See Christ.
Kristo yule.
The mighty God unveiled before
yule
us.
Yule Mungu mkuu akifunuliwa mbele zetu.
Amen.
Amina.
You see, I hope you get me right.
Natumai mnaelewa sawa sawa.
The manner I'm speaking in.
Njia mbana tamka maneno
haya. My objective,
lengo langu,
is to drive down to you.
Kushaba yangu ni kuingiza kwenu.
Churches have a sacred responsibility.
Kwamba kanisa lina dhamani za kiungu.
I'm not unchristianizing you.
Sisi katika mahubiri yangu siwafanyi muonekane nyinyi si wa Kristo. Hapana, lengo sio hilo.
I'm trying to sensitize you.
Mimi najaribu kuwaamsha.
that the sacred bedding ground. Because the woman is the only species of all the females that God made in his creation. He put a virgin veil on the woman. The female horse, the female cow, the female dog do have it.
Mbo wa kike, farasi wa kike, punda wa kike, ngamia wa kike, hawana ubikira. Mungu aliumba mwanamke tofauti na ubikira kutoka viumbe vyote vya kike.
Out of all the millions and millions of female species God made, none never commit adultery.
Katika vile viumbe vyote vya kike ambavyo viliumbwa na Mungu, hakuna kiumbe cha kike ambacho kinaweza kufanya uzinzi.
None ever had sexual pleasure.
Hakuna mmoja wile viumbe vya kike ambao wanaweza kuwa na ngono kwa sababu ya raha tu.
The only person can do that.
Mtu mwanamke anafanya hiyo tu peke yake.
Is a woman.
Ni mwanamke. Mwanamke ni kanisa uchunguze vizuri.
You see, God gave marriage.
Mungu alitoa ndoa.
He never gave marriage.
Hakupeana ndoa.
To the angels.
Kwa malaika.
He never gave marriage.
Hakupeana ndoa.
To the animals.
Kwa wanyama.
That's why animals have sex, bring forth young one, is not fornication.
Na ndio wanyama wote wakiwa na ujio na wakati wa kupandika mbegu wakati wote haina usharati hata ama uzinzi. Hakuna uzinzi usharati kwa wanyama.
Even though they're having sex in the road and sex in the park and sex in the grass.
Lakini wanawake everybody anaweza kuwa na ngono katika nyasini kule, katika uwanja kule, katika bar, katika popote pale mwanamke.
God will take stones and stone them for committing adultery.
Alafu anachukua mawe na pigwa kwa sababu ya
because they don't have a soul.
Kwa sababu wanyama hawana nafsi.
But the woman is a mystery of the church.
Yeye ni mfano siri ya kanisa.
And marriage is a mystery of Christ and the church.
Ndoa ni siri ya Kristo na kanisa.
Amen.
Amen.
See, that revelation will determine what condition you'll find the church in.
Wewe ndio ufunuo utakayeamua ni kanisa litakuwa katika kiwango gani cha kiroho.
That's why the book of Proverbs is such a great book.
Ndiposa kitabu cha Mithali, sikiza, ni kitabu kikuu sana, kitabu cha Mithali.
Because Proverbs start with the adulterous woman.
Mithali inaanza na mwanamke.
The whorish woman.
Mwasharati.
The contentious woman.
Mwanamke mzinzi, mwanamke.
The vain woman.
Mvitina, mwanamke mpatili.
And it goes on through every kind of woman.
Na kitabu cha Mithali, kinatamka wanawake aina tofauti wote mpaka mwisho.
And in the last chapter, Proverbs 31.
Sura ya mwisho ya Mithali.
It's a who could find.
Inauliza nani anaweza kupata.
A virtuous woman.
Mwanamke mwenye nguvu, mwanamke msafi.
Who could find a virtuous church?
Nani anaweza pata kanisa safi?
Who could find a church?
Nani anaweza pata kanisa?
Out of the tens of thousands of message churches.
Kutoka kwa makanisa ya maelfu ya ujumbe.
Amen. That can hold a virtue sacred.
Ambayo anaweza kushika tumbo lao la uzazi.
You will find the real bride that Eliezer chose for Isaac.
Hapo ndio utapata yule mke Rebeka wa kweli ambaye Eliezer alimchagua kwa sababu ya Isaac.
Because he was looking for character.
Alikuwa anatafuta tabia.
And that character means.
Na hiyo tabia inamaanisha.
She holds a virtue sacred.
Yeye ana thamani zake sio safi.
Because she understands the mystery.
Anaelewa ile siri.
She's to bring for Christ.
Kwamba maana yake ni lazima mzae Kristo.
Not some man influence.
Sio ushawishi wa mwanadamu mwingine.
Not some church special doctrine behavior.
Sio tabia fulani ya kuondoka kwa mafundisho fulani ya kanisa.
Amen.
Amina.
But it's the same today.
Ndivyo ilivyo siku ya leo.
When parents don't teach the young girls.
Wakati wazazi hawafunzi wasichana wachanga.
How they are designed.
Jinsi wasichana wameumbwa.
How they are made.
Jinsi wameumbwa.
Why did God make them? How he make them?
Kwa nini Mungu aliumba vile aliwaumba?
The sacredness of the bedding ground.
Ndio wachue ule mambo ule utakatifu wa tumbo na uzazi.
What destroyed the world?
Nini iliangamiza ulimwengu?
Adultery.
Uzinzi.
Adultery brought every murder, every pestilence, every war, every hospital, every cemetery. Adultery brought it.
Uzinzi ndio ulileta kila tauni, kila magonjwa, kila jela, kila makaburi, kila shida iliyoko duniani ni uzinzi ulileta.
What brought over 1,000 denominations, the Catholic and the Protestants, that is coming to crucify and destroy the Bible? What brought that?
Nini leta wa Protestanti wa madhehebu na wa Katoliki ambao nakuja kusulubisha na nini lileta?
Because the second Eve.
Kwa sababu alikuwa ni Hawa wa pili.
Receive a seed.
Alipokea mbegu
like the
tena.
First Eve.
Kama Hawa wa kwanza.
And fell into organization.
Na wakaanguka katika dhehebu.
And she started bringing forth Baptists and Methodists and Jehovah's Witnesses.
Wakaanguka wa Methodists tuwa Baptists tuwa Pentecost. Tumbo likuwa limechafuka.
And none do resemble Christ.
Na kuna moja wao anafanana Kristo.
And what does the Bible call them?
Biblia inawaita nini?
The great whore and her daughters which harlots.
Kahaba mkuu na wanawake wanazake makahaba pia.
Why God didn't marry them?
Kwa nini Mungu hakuwaoa?
Why didn't they go in the bride?
Kwa nini wasi bibi harusi?
Why are they being bundled to be burned? Why are they being bundled to be burned?
Kwa nini wao wanafungwa pamoja ili wachomwe?
Why are they going to be stoned with hailstones, each one 100 talents?
Kwa nini kila mmoja wao watapigwa na mawe ya mvua kila mmoja ni talanta 100?
That's right.
Ni kweli?
Because there wasn't truth to Christ.
Kwa sababu kupitia kwa Kristo.
They claim his name.
Hawana jina lake.
They claim they are part of him.
Hawaja kuwa kufanya sehemu yake.
But what they're bringing forth.
Wanadai tu lakini kila ambacho wanazaa
is not from him.
Hakifanani na Kristo.
Is that right?
Ni kweli?
Now notice, let me remind you again. I am not putting you down.
Mimi siwashinikizi chini muonekane nyinyi sio Kristo. Hapana, sifanye hivyo. Ni roho zinatolewa.
You see the tape in this too.
Najua ukweli.
And many other people will hear this.
Ni watu wangapi watasikia mambo haya nyinyi?
And I'm driving this down.
Mimi nafundisha hapa lakini watu wengi watakaoona mahubiri.
Because too many churches is loose in this hour.
Makanisa mengi ni kama mwanamke mwenye hajui mwake ni nani wakati huu.
Too many churches.
Makanisa mengi.
Do not have discernment.
Hawana upambanuzi.
Too many churches.
Makanisa mengi.
Is exploited and manipulated.
Wanaongozwa wanaletwa chini ya utawala fulani.
By preachers.
Na wahubiri fulani.
Coming from all over.
Wanatoka kila mahali.
But we were warned.
Lakini mnaonywa.
This will come.
Hii itakuja.
Because this bride.
Kwa sababu huyu harusi.
Put to the same test.
Atajaribiwa kama Hawa kwanza usilale.
And somebody with Pentecostal doctrine can deceive you. Somebody with Pentecostal doctrine can deceive you.
Mtu afundisha la Pentecoste hawezi akakudanganya wewe, hakuwezekani.
There are preach woman preachers.
Wanahubiri na wanawake wahubiri wewe
utakatama. And Father, Son, Holy Ghost.
Na kama ni shara ya.
And you can cut your hair and paint your face. That can deceive you.
Hiyo ati kunena katika lugha ndio ishara mtakatifu na wanawake wahubiri iwezi kudanganya wewe.
It has to be something closer than a Pentecostal movement.
Bas, udanganyifu inaonekana, sikiza, kitakuwa kitu karibu sana na ujumbe huu, karibu kabisa.
Let me say this.
Wacha niseme
haya. It is still Pentecostal but with message attached onto it.
Bado ni roho ya Kipentekoste imepandikwa tu ujumbe.
Because when you're born into the age,
kama umezaliwa katika kizazi,
by the part of the word you are.
Na sehemu ya neno ulio.
You can't, it's impossible to be denomination.
Kanisa lenu haiwezekani liwe dhehebu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Because you don't just have doctrine and preaching.
Unakuwa na mahubiri na mafundisho.
You are the interpretation of the word for the hour.
Wewe ndio tafsiri ya neno la wakati huu.
You are the interpretation.
Wewe ni tafsiri.
Of your part of the word.
Wa sehemu ya neno lako.
As Brother Branham.
Na ndugu Branham.
Was the interpretation.
Ni tafsiri.
Of his part of the word.
Ya sehemu yake ya neno.
The same way he was like Eliezer.
Yeye alikuwa ni Eliezer.
You are like Rebecca.
Wewe ndio Rebecca.
The same way he was the chief reaper.
Siku ile kulikuwa na mvunaji mkuu wakati wa Ruthu.
You are like Ruth.
Wewe ndio Ruth.
The same way he was like Mordecai.
Siku ile kulikuwa na Mordecai wakati wa Esther.
You are like Esther.
Wewe ni Esther.
That is what we're talking about.
Hayo ndio tunayozungumzia sasa.
That is what we're talking about.
Hiyo ndio tunazungumzia.
I'm speaking
na nena
on the first three raptures.
Kicho cha mahubiri ni hivi.
Unfolds the mystery of the fourth rapture.
Kunyakuliwa mara tatu ambayo kushatendeka ndio kuna siri ya kunyakuliwa ya nne.
And the rapture message.
Na ujumbe wa kunyakuo.
The prophet tells us there is 5 raptures in the Bible.
Nabii ametuelezea kwamba kuna unyakuo mara tano katika Biblia tayari.
Enoch.
Enoka.
Elijah.
Elia.
Jesus.
Yesu.
Moses and Elijah is the 5th.
Musa na Elia watano katika Ufunuo 11.
Revelation 11.
Ufunuo 11.
And we.
Na hapo na sisi.
And the 4th.
Wanne.
And the hour has come for the 4th.
Wakati umewadia wa kunyakuliwa ya
nne. And the mystery of the 4th is unfolding.
Siri ya kunyakuliwa ya nne inatendeka sasa.
But how do you know you're going? How do you know you are going?
Utajuaje kwamba unaondoka unaenda?
No, we all believe that there is going to be a rapture.
Kabla hujalala, tunajua kwamba utakuwa na unyakuo. Wote tunajua.
Like everybody believes there is a God.
Kila mtu anajua kwamba kuna Mungu.
But we are not talking about there is going to be a rapture.
Lakini nasema kwamba kutakuwa na unyakuo.
There is conditions.
Kuna hali ya tupasa uwe ndani ndipo unyakuliwe.
There is requirements.
Kuna hitimu zake.
That have to be met.
Ambazo lazima uzitimize.
If we are going in the rapture.
Kama utapitia, kama utaenda katika unyakuo.
The prophet never said.
Nabii hakusema.
Only white people go in the rapture.
Hakusema wazungu peke yake wataenda katika unyakuo.
He never said only brown people go in the rapture.
Hakusema watu weusi wataenda katika unyakuo.
He never said brown and yellow people go in the rapture.
Hakusema watu wa rangi ya manjano ndio wataenda katika unyakuo.
He said this is the man. This is the man.
Akasema hapa ndio kuna ngazi.
That's going in the rapture.
Ambao watanyakuliwa.
What man is this?
Huyu ni mtu aina gani?
Is this a black man?
Huyu ni mwafrika.
This is a white man?
Huyu ni mzungu.
This is a brown man?
Huyu ni mtu wa asili.
This is a yellow man?
Ni mtu wa samawati.
Is this your body?
No.
Is this your body?
Wewe ni mwili wako?
Your body is see, taste, hear, smell and touch.
Mwili wako unahisia, kuona, kusikia, kunusa na kuguza.
Huu
si mwili.
You find that in here?
Hiyo ni mwili kweli?
Is this your spirit?
Je, hii ni roho?
Your spirit is reasoning, conscience, memory, affection, imagination. Do you see that in here?
Roho yako ni kumbukumbu, kujibizana, dhamira na mambo yote. Unaiona hapa, hiyo ni roho. Hii ndio hapa.
I don't see no imagination in here.
Well, umeona mawazo hapa?
I see faith.
Mimi naona imani.
I don't see impatience in here.
Mimi sioni kutokuwa na subira hapa.
I don't see vindictiveness and spitefulness in here.
Hapa juu katika upendano wa ndugu sioni madharau na vitina na kujisifu kujisikia.
I see brotherly love in here.
Mimi naona upendano wa kindugu hapa juu.
I see temperance in here.
Mimi naona uvumilivu pale.
I don't see the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life.
Mimi sioni tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha maisha hapa.
Amen.
Amen.
So there's requirements.
Haya ndio mahitaji.
There's conditions.
Hizo ndio hitimu.
If you go in the rapture.
Kama utanyakuliwa.
We know Enoch is a type of those who go in the rapture. We know that Enoch is a type of those who are going in the rapture.
Tuajua Enoko ni mfano wa yule atakayenyakuliwa.
But before Enoch went in the rapture, he had a mystery.
Sikiza. Enoko kabla hajaenda katika unyakuo alikuwa na siri.
That mystery was revealed to him.
Hiyo siri ilifunuliwa kwake.
And that gave him faith.
Na hiyo siri kampa imani.
To go in the rapture.
Aenda katika unyakuo.
Elijah.
Elia.
Is a type of the translated saints.
Elia ni mfano wa watakatifu waliohamishwa.
Is he not?
Sinivo.
Is Elijah a type of the translated saints?
Je, Elia ni mfano wa watakatifu watakaohamishwa.
Did Elijah go without seeing death?
Je, Elia alienda bila kuona mauti, ni kweli?
What does 1 Corinthians 15 say? What does 1 Corinthians 15 say?
Wakorintho wa kwanza 15 inasemaje?
We shall not all sleep.
Wote hatutalala.
But we shall all be changed.
Lakini wote tutabadilishwa.
We who are alive and remain unto the coming of the Lord.
Sisi tulio hai.
Do you see yourself in that group?
Sisi tulio hai, tulio salia. tutanyakuliwa.
Are you against this someday?
Unajiona katika kizazi cha saba?
Has Elijah come?
Je, Elia amekuja?
Did he prepare the altar at the time of the evening sacrifice?
Alianda madhabahu wakati wa sadaka za jioni.
Did God pull back the seals?
Je, si alifungua mihuri?
Show him 7,000.
Akaona watu 7,000 chini ya mihuri.
Going up in the rapture with him.
Wale watu ambao wanaabudu Baali.
That's right.
Ni kweli.
Because we're not age.
Tukatika kizazi.
Did the Son of Man, was the Son of Man revealed in this day?
Je, mwana wa Adamu alifunuliwa katika siku hii?
Is that right? Was the last part of his ministry preaching to the lost after he was publicly crucified?
Now, je, semu yake ya mwisho si ilikuwa ni kuhubiria waliopotea waliopotea milele baada ya huduma kukataliwa hadharani?
Did he start with a healing revival in this day?
Je, salisema katika ufufuo wakati huu wa mwisho?
From the healing revival, did he go into the discerning of the hearts? The rebuking of the organization. Did he have the spoken word? If you said to this mountain, did he open the seven seals? Did Jesus do that? Did he open it in Matthew 24? Was Matthew 21, he spoke to the he spoke that tree?
Matayo ishirini na moja ni neno lilonenwa alinena kwa mti. Matayo ishirini na nne ni kufunguliwa kwa neno, kufunuliwa kwa mihuri.
Did that follow the discernment and the healing revival?
Je, hayo mambo mawili si alifuata ufufuo uponyaji wa mwili na upambanuzi wa roho?
Was those signs to get the attention of the people, to get them ready for the message, the opening of the seven seals?
Si ilikuwa ni ishara kufutia angalisho la watu ndiposa wakuja kwa kufunuliwa kwa neno, kufunuliwa kwa mihuri?
Did the organizations,
madhehebu,
Sadducees,
Masaduka,
Pharisees,
Mafarisa,
the Herodians,
na wale wa Herodia,
did they come together
so wali kusanyika pamoja
and give the support to the Roman power?
Na wakaungana na serikali ya Kirumi
to crucify him,
kulisulubisha,
to reject him,
kumkataa
in Pilate judgment hall,
katika jukwaa la hukumu la Pilato.
Did the people say, "Where can crucify him?
Si walisema kwamba aondoka usulubiwe.
We will not have this man rule over us."
Hatutamtaka mtu huyu atutawale.
But in Matthew 27,
Mathayo 27, skiza,
he was publicly crucified.
Alikuwa tayari shakataliwa amesulubishwa.
And he cried with a loud voice.
Akalia kwa sauti kuu.
Did that voice wake up the sleeping saints?
Anauliza ile sauti ya Yesu siliwaamsha wale ambao walikuwa wamelala.
Hallelujah!
Hallelujah!
Did he go down into hell and preach to the lost the last part of his ministry before the resurrection?
Anauliza si sehemu yake ya mwisho baada ya msalabani alienda kuzimu akawahubiri wale waliopotea milele kabla ya kufuka?
Was paradise empty out?
Je, anauliza paradiso sehemu kiwango cha sita sijilitoa watu wakaonekana duniani?
What? Were they appearing in Jerusalem?
Kwa nini? Si walikuwa wanaonekana Yerusalemu?
Hallelujah!
Hallelujah!
Did they go up in Acts 1?
Si walipaa juu katika Matendo ya Mitume moja?
Did a supernatural cloud come and receive them out of their sight?
Si wingu la kimbinguni lilikuja katika Matendo sura ya moja likawapokea?
That's right.
Hakika.
So watch these raptures.
Chunguza unakuwa huu.
With Enoch.
Enoka.
With Elijah.
Na Elia.
With Jesus.
Na Yesu.
They forerun this one.
Hawa walikuwa wanatangulia.
But this
wanatanguliza
is
kunyakuliwa huku hapa.
This is the real one.
Huu unakuwa ndio yule halisi sasa.
Hallelujah!
Hallelujah!
The opening of the seven seals was to initiate this.
Sikiza. Kufunuliwa kwa mihuri saba kulikuwa umekusudia uanzisha kunyakuliwa.
Hallelujah!
Hallelujah!
So there is something,
kuna kitu,
God put in the Bible,
Mungu anataka Biblia,
to help us to understand,
kutusaidia tuelewe,
what conditions
Harigani.
And what requirements are necessary if we have to go up? Because since Enoch and Elijah and Jesus, every rapture had certain elements. Because it had a mystery seal up. Fun and time people. Are people at the end of the seventh age?
Watu hawa ambao katika mwisho wa kizazi cha saba.
A people,
watu
like Elijah in the time of Ahab and Jezebel.
Yeah, Elia katika wakati wa Isabeli na Ahabu, silale, sikiza.
That history in the book of Kings.
Habari hiyo historia katika kitabu cha Wafalme
is to repeat itself in the last days.
Sikiza habari ile katika kitabu cha Wafalme haina budi kuonekana tena wakati wa mwisho.
Because when John Kennedy,
kwa sababu wakati John Kennedy
was elected
alipochaguliwa
in the White House,
katika ikulu ya Marekani,
the Holy Spirit,
sikiza,
spoke to his prophet.
Sikiza wakati F Kennedy rais wa Marekani mkati wa kwanza alipochaguliwa, Roho wakatula akanenea nabii, sikiza.
He says time to go into the book of Revelation.
Nabii alipoona amechaguliwa akasema wakati umeadia uanze kufunza kitabu cha Ufunuo. Ona mambo hayo.
Because the church must have this message.
Kwa sababu sasa kanisa limefika mahali hapa lazima wapate ujumbe huu.
November 1960.
Sikiza. Mwezi wa 11 mwaka wa 1960.
Prophecies in symbol form.
Unabii katika mfano.
In the book of Revelation.
Katika Ufunuo.
Was repeating itself.
Ilikuwa inarudia tena.
Because here.
Kwa sababu hapa.
These people.
Watu hawa.
The United States.
Marekani.
A nation that is a type of Israel.
Taifa ambalo ni mfano halisi wa Israeli. Marekani.
Who was persecuted in Europe.
Kanisa. Marekani ni wale watu ambao waliteswa kule.
In a system that they were shut up in.
Katika mfumo na itikadi ambayo ilikuwa imewafunga.
That's right. Like Israel in Egypt.
Hao walikuwa kama Israeli Misri. Marekani Ulaya walikuwa hivyo.
Pharaoh said, I will not let them go and worship no god.
Na Farao akasema sitawaacha waende waabudu Mungu yeyote.
They will make bricks here.
Watatengeneza matofali hapa.
And he ruled them with rigor.
Na alikuwa anawatawala kwa.
And they fled Catholic persecution. In Europe. Across the Atlantic Ocean. And landed in America. And America now is being populated by immigrants. Like Israel left Egypt.
Kama vile Israeli waliondoka Misri,
into a new land
katika nchi mpya
that God is going to give them,
ambao Mungu alikuwa anaenda kuwapa,
and they fled for freedom of religion,
na wakatorokea uhuru wa kuabudu,
after being persecuted in Egypt,
baada ya kuteswa kule Misri.
And when they came there,
walipofika kule,
they begin to fight and drive back the natives of that land.
Wakaanza kupigana kuwaondoa wenyeji wa ile nchi,
just like the America did.
Jinsi vile Marekani ilivyofanya,
they begin to drive back the native American Indians. That's right. And then they established 13 colonies. And that's why on the flag and on the money of 13 stars and 13 stripes and 13 arrows and these things.
Ndiposa katika bendera yao wana nyota 13, wako na mistari 13, wako na mishale 13 ile tai ametika mitano.
Because their destiny is found in the book of Revelation.
Kwa sababu hatima yao yapatikana katika kitabu cha Ufunuo 13.
In Revelation chapter 13.
Ufunuo 13.
Because that nation,
taifa hilo,
that once fled for freedom of religion,
ambao wakati fulani walitorokea uhuru wa kuabudu,
from persecution
kutoka kwa mateso,
and became so great,
na wakawa kuu kabisa,
so powerful in the earth,
wenye nguvu sana duniani,
made a terrible mistake.
Wakafanya kosa
And the days when Elijah the prophet was in the land.
Wakati walifanya kosa ni wakati gani? Wakati nabii Elia alikuwa duniani.
That nation,
taifa hilo,
married into paganism.
Likaingia katika upagani.
And Jezebel came to the throne.
Na likamuingiza Yezebeli kwa enzi. Sikiza unayelala, sikiza.
A pagan religion,
dini ya kipagani,
was coming to destroy the true faith.
Ilikuwa inakuja kuangamiza imani ya kweli.
It was a political maneuver.
Ilikuwa ni mpango fulani wa siri wa kisiasa.
Because Ahab was bankrupt.
Ahab hakuwa na pesa.
And he needed Jezebel wealth.
Sasa akahitaji ile alikuwa anahitaji sasa ile mali ya hiyo mwanamke Isabeli.
And that same thing was happening in the United States.
Na jambo hilo ndio linatendeka Marekani pia, sikiza.
And God told the prophet.
Mungu akamwambia nabii.
That history.
Yeah.
Is repeating itself.
Yeah.
Because in first Kings 16,
Wafalme wa kwanza 16,
Ahab, politics,
siasa,
and Jezebel,
Isabeli,
religion,
dini.
Ahab the state,
Ahabu Marekani,
and Jezebel,
na Isabeli,
the church,
kanisa Katoliki.
Ahabu, the beast that come out of the earth,
Ahabu.
And Jezebel, the beast that come out of the sea. These two powers. A Vatican Washington alliance.
Hii muungano wa Vatican na Washington imeshikana pamoja. Fata unabii.
And Ahab is only a figurehead on the throne.
Lakini Ahabu tu ni kiongozi ambaye ni picha tu ya kuongoza, ni kinyago tu. Kuongozi mwenyewe uko nyuma kule.
Because the power behind the throne is Jezebel.
Nguvu zinazotawala kabisa nyuma kule ni Jezebeli mwenyewe.
And then this little lamb.
Alafu mwana kondoo mdogo.
That was growing up.
Ambaye alikuwa anakuwa kutoka
kwa. That represented freedom of religion.
Ambaye alikuwa ametorokea uhuru wa kuabudu.
Would one day speak with the voice of the dragon.
Siku moja anani ajabu mwana kondoo atatoa sauti kama ya yule mnyama wa kwanza. Ndio ajabu.
And for the last 9 years.
Kwa miezi miaka 9
from mjita. September the 11th.
Kuanzia tarehe
10
2001. Mwezi wa 9 tarehe 11.
We see the scheme of that religious power.
Kuanzia wakati wa mlipuko kule New York miaka 9 tumeanza kuona ujanja wa hizo nguvu sasa.
Working through that nation.
Ukifanya kazi kupitia kwa taifa hilo.
Who is the military arm of the Vatican?
Ambaye taifa la Marekani ni nguvu tu za kijeshi za Vatican.
I don't want to burst nobody bubble here.
Sorry.
I don't want to burst nobody bubble.
Sitaki hapa mtu akose kufahamu.
But everybody get happy when Mr. Obama get to the White House.
Hata kila mtu anasikia, "Hey, Obama mwafrika kabisa." Ataniingia katika ikulu kabisa. Ni sisi kabisa. Sio hivyo.
They don't understand he's a political tool.
Yeah, how hata waelewi kwamba Obama ni chombo tu cha kisiasa mkononi mwa Katolika.
That room is using.
Ambao warumi wanatumia.
Remember the message.
Kumbukeni ujumbe wakati huo. Kumbukeni ujumbe.
Fear the purple curtain.
Nabii alisema ogopa ile pasia ya zambarau.
A beautiful woman.
Yule mwanamke
wicked in her heart. Amen. Wicked in her heart.
Amani mkatili katika moyo wake.
The Catholic Church.
Kanisa Katolika.
Is going to raise up in that nation.
Itainuka katika lile taifa la Marekani.
And will guide it to its destruction.
Na hiyo ndio itafanya waangamizwe.
Why?
Kwa nini?
Because the history.
Kwa sababu historia
of Israel
ya Israeli
in the book of Kings
katika kitabu cha Wafalme
from first Kings 16
kuanzia Wafalme wa kwanza 16
sikiza Ahab and Jezebel is married.
Ahab na Jezebel sasa wameoana sasa wakati
huo all the way until the destruction of Jezebel
hadi mpaka wakati Jezebeli anauawa.
Second Kings 9
Wafalme wa pili 9 Jezebel anauawa
from 1960
kuanzia mwaka wa 60
until Revelation 18.
Hadi Ufunuo 18.
Rome is burned in 1 hour.
Warumi, Vatican inachomwa katika muda wa saa moja tu.
Babylon is fallen, is fallen.
Babeli ameanguka, ameanguka, ameanguka.
Where is the Lord that judges it all?
Bwana ni mwenye haki anayemhukumu Babeli.
And from 1960
kuanzia mwaka 60
to 2010
kwa mwaka huu wa 2010
is 50 years. It's 50 years.
Ni miaka 50.
And just a couple days ago
siku tatu zilizopita
they have removed all restriction.
Hawana sasa kizuizi, wameondoa vizuizi vyote.
For bisexual, transsexual, homosexual, lesbian, Mr. Obama remove all restriction.
Obama sasa wakati huu ameondoa, amekubali wale washoga wanawake kuoana, wale wanafanya uchafule wote wanaume kwa wanaume, juzi tu ameondoa vizuizi vile vyote.
If there's a king of Sodom and Gomorrah, it's him.
Kama kuna Sodoma na Gomora duniani ni kuna sasa.
You have loosed.
Wameachiliwa.
This year alone, in many states,
siku hii peke yake katika mataifa mengi,
people, you can marry, man can marry a man, and one can marry a woman.
Mwanamke anaweza kuoa mwanamke sasa kuanzia wakati huu, mwanaume anaweza kuoa mwanaume mwenzake.
Not only that, but adopt children too. Sorry? Adopt children also. Adopt children.
Hata watoto pia unaweza kuwanunua na unaweza kuolewa via via vile vile.
Maybe you don't know.
When I'm Jewy.
But in the very schools,
katika shule,
the new law is
sheria mpya katika shule,
when that child goes to that school,
mtoto yule wako anapoenda katika ile shule,
you have no rights over your child once they're in the school compound.
Wanasema yule mtoto anapoingia katika uwanja wa shule, wewe una haki kwa mtoto yule kama wako.
And now they are teaching the children,
wanafunza watoto sasa,
a new education,
ati elimu mpya,
called sexual preferences,
ambayo inasema wewe unaweza kuchagua unataka kuwa shoga, mlawiti ama aina gani ya mtu.
Because the only thing that begins overpopulation is when a man goes with a woman.
Kwa sababu kitu ambacho kinaleta watu kuongezeka ni wakati mwanaume anamwendea mwanamke.
And we have a shortage of food.
Na sasa unaona,
and we don't have enough water for everybody.
Hatuna chakula cha kutosha, hatuna maji ya kutosha, kwa hivyo wanafanya hivi.
As long as we let then giving out condoms ain't working too good.
Wameanza kupeana condoms zile mishipi, mipira haifanyi vizuri.
So we're going to rechannel sexual desire.
Sasa ile hamu ya ngono wataielekeza katika njia tofauti. Sikiza sasa, bila watu wako chini ya mateso.
This is United Nations programs.
Huu ni mpangilio wa halmashauri ya mataifa duniani.
What did the prophet teach us on Satan Eden?
Nabii alitufunza nini katika ujumbe Eden ya Shetani?
Satan making a better world to sin.
Kwamba anasema Shetani anatengeneza ulimwengu mzuri sana watu watende dhambi.
Satan is glorifying sin.
Shetani anatukuza dhambi.
What is the three signs?
Ishara tatu nyingine.
Abraham.
Abrahamu.
Who received the angels.
Aliyopokea malaika.
And the opening of the word.
Akafungua neno.
Lot, the church that was in Sodom, lukewarm.
Lutu, kanisa fuguvugu kule Sodoma.
And what is the third sign?
Ishara tatu.
The Sodomites.
Wale washoko wa Sodoma.
When the world was burned, it was the Sodomites.
Ulimwengu ulichoma ilikuwa ni kwa sababu ya washoga wale wanawiti.
End time sign.
Ishara ya mwisho.
That's the message.
Huo ni ujumbe.
So they're giving the children books.
Wanapea watoto vitabu wachague.
And it all have graphics.
Na vile vitabu vina picha za sehemu za siri za wanawake wanaume wachague wanataka gani.
And they have laws called hate laws.
Na wako na sheria ambazo ukisema kitu cha kukataza wanasema kwamba wewe utahukumiwa chini ya,
you preach against homosexuality,
ukihubiri kinyume cha washoga na walawiti,
they can lock you up.
Wametengeneza sheria, utafungiwa kama mtu mwenye amevunja sheria ya inji.
That's right.
Ni kweli.
You're going to see it in your own nation just now.
Mutaiona katika mataifa yenu.
Because a lot of the African nations, they're against this thing bad.
Kwa sababu baadhi ya mataifa ya Afrika wamekataa ya mambo hawataki kabisa.
But you'll have to open up your nation.
Lakini mataifa itafungua kwa hizo roho hizo chafu zinazokuja.
One of the big pressures in Zimbabwe was the very same thing.
Mambo makuu ambayo ametamka kinyume cha Zimbabwe si kwa sababu ya ubaya, ni kwa sababu yule amekataa ushoga.
They're putting pressure on Kenya.
Wameweka mfinyo wa kule Kenya.
They put in the images.
Wameweka zile picha.
A boy with a boy.
Kijana na kijana.
A girl with a girl.
Msichana na msichana.
Or with an animal.
Nama na mnyama, msichana na mnyama, mbwa.
And if you don't like yourself as a boy, you could take a sex change and become a girl.
Wanasema wewe mvulana kama unataka kuwa mvulana unaweza kufanya upasuaji ubadilishwe sehemu zako za siri ukawa ni msichana.
This is a big thing in the world today.
Hayo ndio mambo yanatendeka duniani leo ambazo zipo sasa katika dunia.
Everybody you see walking in the street on TV and everything you they may look like a woman. They may look like a man.
Anatembea katika mitaa nafikiri ni mwanamke ni mwanaume anaweza fanana lakini
but that's appearance.
Lakini ni sura tu.
That external appearance.
Hiyo ni mtazamo tu sura ya nje.
You know why?
Unajua nini?
200 million devils. Ni kwa sababu come out of the pit.
Mamilioni 200 mapepo mamilioni 200 wamefunguliwa kutoka kuzimu wakapanda wakaja duniani.
And you know why they come out of the pit?
Mnajua kwa nini wametoka katika kuzimu?
Because there's a generation that reject the greatest light that God ever sent.
Unajua kwa nini wale mapepo wametoka? Wamepata kumekuwa na kizazi watu fulani wamekataa ujumbe sasa hao mapepo wameruhusiwa kuingia moja kwa moja bila kupingwa.
When you reject the light of the hour,
unapokataa nuru ya wakati,
you can no longer be covered by the blood.
Hata huwezi kufunikwa na dhambi wewe unayelala.
Rejection of the word makes a way for the devil to become incarnate.
Nabii asema kukataa neno linamruhusia shetani ashuke na afanyike mwili ndani ya mwili wa mwanadamu.
Because these demons that come out of the pit is hunting bodies.
Kwa sababu yale mapepo ambayo yametoka katika kuzimu wanatafuta mwili hawapati sasa wamepata mwili wakati huu. Yep, that's right. Sure.
You're going the word deep enough you understand the hour we're living in.
Kama mtaingia katika neno katika kilindi na kina chake mtaelewa tuishi katika wakati gani sau. Ndiyo.
People just sometimes say, look how the world get in. But why do young people can't behave themselves? Believers don't talk so. Believers understand what the messenger teaches. Believers understand that the book of Revelation is open. Believers understand that the sixth seal is the atomic bomb to burn the earth. Believers understand that the rapture is a way of escape. Believers understanding that through the opening of the word, the shout, the opening of the seven seals was to gather the bride together. What does that mean? That God's word was calling for a total separation from all unbelief. And how did her bride get ready? She is going to be washed with the washing of the water of the word. She's going to get a thinking filtered. So we don't lean on our own understanding. But that head, don't stay in the picture. That head come down and take the headship of the elect on the earth. Hallelujah. That's the invisible union. The head and the body being united together. Everybody have the picture. All of the picture. Oh, it's Jesus. Look up in the sky, see if you see it. It's not there. Because he allowed himself to be photographed while he's coming down. But it didn't come to be photographed. The purpose and the objective is not to get this picture taken. When he did that, is to give the bride a sign that the hour has arrived. Then that one, that one is coming down.
Yule anashuka.
The world will not see me no more after I take my picture.
Ulimwengu utaniona tena baada wao kuchukua picha wataniona tena.
The world will only see the picture.
Ulimwengu utaona tu picha.
And they won't believe it.
Na hawataamini hata.
But you will see me.
Lakini wewe utaniona.
I'll come to you. I'll come to you.
Nitakuja kwako.
And the secret in the back part of my mind I'll put into your heart.
Na ile siri ilikuwa upande wa nyuma wa mawazo ya Mungu nitaitoa niweke katika.
And the bride will have the mind of Christ, and she knows it is He in her fulfilling His own word He left for this hour.
Na mie ya Kristo itakuwa ndani ya bibi harusi na atajua kwamba ni neno lake ndani mwake afanye na kukamilisha kazi yake.
Can you see so far what I'm talking about?
Munaona kile ambacho nazungumzia?
Does that sound like a certain song to you?
You're
not sitting down there with a reservation. I'm right in the message. I'm right into it.
So
let's take a break. Let's take a little break. And we come back later. I don't want to drown you.
Sitaki ni waleweshe na mambo mengi.
But do me a favor.
Lakini nataka munifanyie tu heshima moja tu ni hisani moja.
When you dismiss? Sorry? When you dismiss in the break?
Tukiondoka kwa mapumziko nifanyie hisani moja.
And you sit to have something to eat?
Na mna chakula?
Keep in this atmosphere.
Mkae tu katika mazingira ambayo yako hapa.
Talk to each other.
Zungumzeni moja kwa mwingine.
Fellowship with the brother and sister.
Mushirikiane wanduku kwa wadada.
Enjoy the interval.
Mufurahie ule mshikani mshikano wa mikutano miwili.
And purpose in your heart.
Na mkusudia katika mioyo yenu.
We are coming back.
Kama tunarejea.
To re-enter.
Tutuingie tena upya.
So we can continue.
Katika ule muendelezo.
Because I feel the Holy Spirit.
Mimi nasikia Roho Mtakatifu.
It making an emphasis here.
Anafanya mkazo hapa.
To help raise the level of our awareness.
Afanye ainue kiwango cha ufahamu wetu.
Let's stand.
Tusimame. Hallelujah.
Let bow our hearts with a prayer.
Tunafuta tuombe.
Gracious Father.
Baba wa neema.
We thank you for your grace.
Tukushukuru kwa neema yako.
For your children.
Kwa watoto wako.
The receptiveness of the hearts, the sensitiveness to the Holy Spirit. You have them in such a nice atmosphere where they could sit and listen, where they could meditate. May your Holy Spirit make real things that they have read down through the years, tapes that they have heard. Bring it all together, Father. Bring it fresh to the remembrance. And as the Holy Spirit, through the preaching, begin to sensitize them, and the vision begin to come together, becoming clear, and that they can see the conditions, the requirements that is absolutely necessary, that as they look at Enoch,
wanapotazama Enoch,
the mystery that Enoch had,
ile siri Enoch alikuwa nayo,
the walk that he walked,
kule kutembea alitembea,
the fellowship,
ushirika,
the things he entered into,
mambo aliingia ndani,
that gave him the testimony that pleased you,
ambao aliyumpa ushuhuda
before he was translated,
kabla hajahamishwa,
and Elijah
na Elia,
the alignment, that his soul was aligned with you, receiving supernatural instructions from another dimension in the day that you would take him up from the earth. And you, Father, in that hour, when the church was a little confused and some was going towards Emmaus, some was going back fishing, some was giving spices to embalm the body, but when that mighty angel descended and broke that seal on the Sunday and unsealed the fullness of the word, and at evening time When you appeared and begin to open the scriptures and then open the understanding, and as you broke the bread a certain way and the eyes became open and your presence was no longer unrecognized and faith struck their hearts and quickly that scattered bunch was moving together coming into one mind and one accord, you knew the very hour that cloud would come to pick you up. Oh God, as we examine these things that was involved in fulfilling that promise, in making that translation happen, and knowing it is put there to unfold the mystery of this fourth rapture, because we're in the days of Elijah again, we're in the days of Enoch again, we're in the days of the Son of Man being revealed again, and all these things are in the process of fulfillment. Let your word be a lamp unto our feet, a light unto our pathway. Let it so strike us right that our understanding could be enlightened and you can make it so personalized even to the most illiterate, even to the least among us, that the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ can come in and make real, raising us up out of the humanistic realm to walk in the realm of revelation and vision, to walk in union with you under your headship, being directed and led by the Spirit in this hour. We ask it, Father, that it will be like that. We know that this is your plan, and we are pleading what the plan has promised, and we are praying according to your plan, according to your revealed will. We know we are not asking this amiss, but we are asking as you promised, Lord, according to your already expressed desire. Then we know we have the petition that we desire from you. Isn't that so, Father? Lord, we pray you bless each one. Keep them refreshed. Keep them under your influence. And bring us back at the appointed time so we can continue to sit around your word and your presence as you continue to help us and build up our faith in your unfailing words of promise. In the name of Jesus Christ, we pray and we ask it. Amen. I bless you as you pass.
Glory to Jesus. Hallelujah. Blessed be thy name, Lord. Asante Yesu, Asante Yesu, Asante Yesu, Amen, Amen. Oh, I wish I could go and worship you. Metukinia, huduma ya ajabu. Saidie tuweze kutulia. Saidie tuweze kungojea ili maandiko yako azidi kutimia ndani yetu. Angalia tunapotoka Bwana. Tunaomba Mungu kawe nasi, ukatujalie kupata mahitaji yetu muhimu ya kimwili na kiroho. Tuweze kurejea hapa wakati unaofaa. Tulinde huko mabarabarani ili Bwana tuweze kurejea hapa salama. Ukafungua hata zile njia tuweze kuwahi kwenda kule na kurudi salama Bwana. Tunalitukuza jina lako, tukiomba yote na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Ni jambo la ajabu. Kama alivyosema, kuwa na ushirika tu hapa. Kama kuna chakula sijui leo hapo, sijui. Lakini nategemea, kifika 8:30 au 9:15, tutarejea hapa. Bwana awabariki sana. Mpe mkono ndugu dada hapo karibu. Tutarejea tena. Amen, 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 amen.